Yesu yebazibwe nnyo.
Praise Jesus so much.
Webale kumubuuzaako.
Thank you for greeting them.
Nafe tubaniriza mwenna.
We too will greet you all.
Mwenna n'abapya.
All of you with the new ones.
Omaaso ag'omubiri.
With the physical eyes.
Naye tuwebaza Katonda.
And we thank God.
Waliwo ekifo gye twaliko ffenna.
That there is a place we dwelt, all of us. Era
Mukama anaatuyamba okukijjukira.
And God will help us to remember and return there.
Amanya n'eddoboozi.
By name and voice,
Omutume Ronald Hope Witness.
Apostle Ronald Hope Witness.
Omune Musumba.
Together with Pastor Bosa.
Yes, he was with
me. Praise Jesus.
We
love you so much in the name of our Master Jesus. More especially when we all overcome and go back to the kingdom of heaven. And that we can get strong in there.
Yes.
Praise Jesus so much.
We would have
proceeded on to study the spiritual transports,
which we moved
through to meet God.
Era obaffe okatonda okujja tusinga.
Oh, he got to come and meet us.
Wamune nete katekanga batuze tulaba.
Together with the preparations as we've been seeing.
Natwetekeka okutandika olugendo lweggulu.
And we prepare to start the journey of heaven.
Naye olw'ebyuma byaffe byafunyemu obuzibu.
Because of our instrument which got a problem.
Bakyabikolako etaala yaffe gye tukozesa.
They are still working on it, the lamp we use.
Katujira tusoma ku kigambo kino.
Let's study today of this word.
Ekyawandiikibwa kigamba.
The scriptures say.
Nti Mukama yakumanya nga tonnabakuba mu lubuto lwa maama wo.
That God knew you before you were in your mother's womb.
Naye yakumanyira wa.
But where did he know you from?
Waliko side ruyi wa.
Where were you before?
Wali mu birowoozo bya Katonda.
Were you in the thoughts of God?
Oba ddala waliyo ebya
Katonda. Or truly you existed?
Tugenda kuba tumanya ku kigambo ekyo.
We are going to be knowing of that word.
Yesu yebazibwe.
Praise Jesus.
Mukama yakumanya nga tonnabakuba mu lubuto lwa maama wo.
God knew you before you were in your mother's womb.
Naye yakumanyira mu kifo ki?
But he knew you from which place?
Ddala waliyo.
Truly, were you there?
Obachari kirowoozo kya Katonda.
Or it was a thought of God.
Nakugamba yakulowoozaako birowoozo.
It just thought about you.
Nti oli baayo.
That you will exist.
Nze kyenkakasa kiri bwe kiti.
Me, what I'm sure is this.
Ddala twaliyo.
That truly we were there.
Era twalina ekifo we twali.
And there's a place we were.
Era waliwo ensonga lwaki tuli wano leero.
And there's a reason why we are here today.
Yesu yebazibwe.
Praise Jesus.
Tugenda kubanga tugaziye ekigambo ekyo.
We're going to be broadening that word.
Osobola okutegeera.
That you get know.
Yakumanyira wa.
Where did he know you from?
Era alina nteekateeka ki ku ggwe.
And what preparation does he have upon you?
Lwaki oli mu kifo kino ekiyitibwa ensi?
Why are you in this place called the world?
Newankubadde ng'okusooka waliyo.
Even though before you were there.
Yesu yebazibwe.
Praise Jesus.
Era okoze otya okulabika ng'oddayo mu kifo ekyo mwakumanyira.
What are you going to do to go back to the place where God knew you from?
So
there's a place he knew you from. And there's a reason why you are here today. You're forced to go back to the place God knew you before.
We're
going to be broadening that word. Jeremiah 1 verse 4 and to 5. Jeremiah chapter 1 from 4 and 5.
Ebigambo bya Yeremiya mutabani wa Kirukiya okuba kabona abali mu Anasosi mu nsi ya Benyamini.
From verse 4.
Yeremiya esula esooka olunyiri olw'okuna. Awo kigambo kya Mukama ne kinjigira. Nti bwe nnali nga sinnakubumba mu lubuto nakumanya era nga tonnava mu lubuto nakutukuza.
Yesu yebazibwe.
Praise Jesus.
Bwe wali nga tannaba kubanga akuteeka mu lubuto.
Before he had put you in your mother's womb.
Yakumanya.
He knew you.
Yesu yebazibwe.
Praise Jesus.
Era nga tannaba kubanga akufulumya mu lubuto wa maama wo.
Before he put you out of your mother's womb.
Nakutukuza.
He set you apart.
Webuze ekibuuzo.
Ask yourself a question.
Lwaki ntambulidde mu bibi bino byonna?
Why have I walked within these sins?
Omusajja yammanya.
The man knew me.
Bwe nali sinafunuma mu lubuto n'antukuza.
Before I got out of the womb.
Naye waliyo byenda byenga ntambuliramu.
But there are sins I've seen myself moving through.
Nga tebitegeeka nga si bya butukuvu.
And they are not of righteousness.
Era kyava ku ki?
And what caused that?
Ye yammanya atya nga sinakuba mu lubuto lwa maama wange?
How did he know me before I was in my mother's womb?
Yantukuza atya?
How did he set me apart?
Ansuubira kubeera wa?
He expects me to be where?
Bino bye bimu ku ebyo ebiri mu lugendo lw'eggulu.
These are some of the things in the journey of heaven.
Yesu yebazibwe.
Praise Jesus.
Ebyokumanyisa wa?
for knowing, making you know where did God first get to know you. That is set you apart right from your mother's womb. There is a word you're going to get more explanation. That Christ was killed for our sake right from the creation of heavens and earth. But God counted that he has set you apart already. Now the rest you have been doing, you are the one who is calling that setting apart.
Yes,
praise Jesus. Before you put you in a mother's womb, he had known it before.
And when
he put you in a mother's womb, he said, as long as I put them in that womb, I have cleansed them before they get out. What they are going to do next, if they do it, then they are going to be despised. They are going to see me as if I never died for them.
And
they are going to take me as if I never cleansed them.
Yes,
praise Jesus. Let's repeat that verse. Jeremiah chapter 1. Verse 4.
Awo kigambo kya Mukama ne kinjigira nti bwe nalinga sinakubumba mu lubuto nakumanya era nga tonnava mu lubuto nakutukuza nkutaddewo okuba nabbi eri amawanga.
And as you get to come,
nga nebyateekateeka okubitambuliramu
weebiri, even what it prepared you to move through are already existing.
Waliwo program gy'olina okutambulira ku ngozi ku nsiku.
Program you have to move through when you come on this world.
Abamu babeera bannabbi,
others are prophets,
abalala batumbi,
others are
basumba,
others are pastors.
Nga tonnaba kujja
before you even come to appear on the world.
Program yaba yakolebwa
dda. Your program was already made.
Kubanga oyina gy'ova
okujja wano. This is where you come from to come here.
Era waliwo gye yasooka okukumanya.
And this is where he first knew you from. Praise Jesus. He first chose you and set you apart for that work. Before he brings you to this world, first makes a program you're going to move back.
Before
he knows you beyond you know yourself.
He speaks
in Ephesians 2. Verse 10 and tells you this. Ephesians 2:10.
Abefeso esula ya kubiri n'olunyiriri olw'ekkumi.
Ephesians 2 verse 10.
Ugamba bweuti. Kubanga fe tuli mulimu gwe abatonderwa mu Kristo Yesu olw'ebikolwa ebirungi. Katonda bye yasooka okuteekateeka fe okubitambulirangamu.
Yes,
praise Jesus. We are God's workmanship. We are created in Christ Jesus.
And
prepared good things by which we have to move through. Some of them we have spoken of is to know you and even say you're going to be a pastor. You're going to be a teacher of the word. You're going to be an evangelist. You're going to be leading the praise and worship. But when we reach this world,
for
not knowing where we came from, and why we are here, we end up in many other things. Then we move through back. But he has told you, there is a place he first knew you from. And he said, I knew you before I put you in your mother's womb. And I even set you apart and cleansed you. And I chose you in a ministry with specific. Praise Jesus. Now this word, all this we are on now, this you study now, we have to see them when you go up above the heavens. But that's where he first knew you from.
It's
like this is 1 Timothy 6. This verse 7. And it tells you this word.
1
Timothy chapter 6, verse 7.
Kubanga tetwaleta kintu mu nsi. Kubanga era tetuyinza kujja mu kintu.
Naye abatawaleeta. But they will never brought.
Kifo ki kye twava.
Which praise did we come from?
Kubanga tulabika okuba wano twajjawo
buzi. We appear having come here just.
Newankubadde nga tetunabategeera ngeri ki kye twajja wano.
Not known how we came here.
Kubanga abasinga tulowooza.
Most of us seem.
Nti oba oli awo twatandikira mu lubuto lwa maama wo.
Perhaps we began in our mother's womb.
Naye ye Katonda agamba.
But God says.
Katonda bakujja mu lubuto lwa maama wo.
You came in your mother's womb. There is a place he first knew you from. There is where he knows something about and he has a preparation when he was bringing you here, what you're supposed to
do
and what you're supposed to do.
Yes,
praise Jesus. But we have gotten lost in many things and the confusion is much.
Yes,
praise Jesus. I told you
want
to move on with the spiritual principles, but our recording gadgets got a problem. That's why God has given us a chance. And you see some of the things we're going to cover ahead. This head we've covered, it takes us up above the heavens,
what
the heaven and earth were, where we began to exist, where God knows us very well. Praise Jesus. Even though many of us, we don't remember where we've come from, but the scripture says, we brought nothing on this world, and going back we shall take nothing.
Where
we even come, we don't know it. They will bring us nowhere we come from.
Yes,
praise Jesus. We on the world, we are strangers.
And
we are heading somewhere where we came from. Those are the broad words. God knew you, but he first knew from where. He says like this, that when he brought you on the world,
he
decided to cover you with bones, even fresh, together with skin. Covered with you, the but who are you?
So can I wave
you? You must ask yourself a question. You ask yourself, but truly, who are you? For if you covered me, who he covered, who am I?
And you
back and looked in your mirror and you tell yourself, who am I? If I was just covered, who I was covered, who am I? Praise Jesus.
He's spoken
in Job 10 and he says this.
Job 10
Job 10 from verse 8.
Yobu esule yekomi noru njiru wa mnana. Emikono jo jeja mumba, jeja nkola. Wamu erui nerui na yonzi kilisa. Nkwega hiliti, jukira nga wamumba angetaka. Era, ulinziza na temu mfufu. Tonzi turude nga amata. Nunkwasa nga mata amakalu wanyambaza ediba no mobili era wagatta wamu era wangatta wamu na magumba nebinywa.
Oli deja gamba,
you hear what he says,
nti wambikako mobili
that you covered with fresh,
wambikako lususu
you covered me with skin,
ate nongatta gatta wamu na magumba,
you joined me with bones.
Na yenzani,
but as who,
kubanga ndaba ngati na nyambaza jamba,
I see this one is just clothed on me,
eranga nzo kusobola okula bikantambuli,
able to appear and move,
angasega sena magumba
joined me with these bones.
Waliwo olumulwembera
awo, sometimes I be there
nganzi never see
and I'm sleeping,
omubiri gwo kuli awe chambalo
cha, and the body is there, my clothing, my legs are not there, my hands are not there, and I awake and I stretch my legs to go there and I begin to move again. Now who am I, that person? Praise Jesus.
And
he first knew me from where? Praise Jesus. Master Jesus, when he reaches the world, he told the disciples these words in John 14. John 14 from verse 1.
Yukana esula e kumineniya. Nolu nyiriri olusoka. Ugamba weuti. Omutima gwa mwe. Tegwela likiriranga. Mukirize Katonda. Era nange muzikirize. Munyumba ya kitange mulimu efo binji. Ebyoku beramu. Singa tekiri wechitio. Nadi bagambye. Kubanga ngenda okuba tekera tekera. Ekifo. Era obanga ngenda okuba tekera tekera ekifo. Ndiko maona tene mbatwala jendi. Nze jendi namwe mubereyo. Era jengenda ekubo mulimanyi.
Listen very well.
Jagenda.
Where he is going,
atugambe kubo twali tulimanyi.
He says we knew the way to there.
The
question is going to come. And the Holy Spirit tries to say, you know the Holy Spirit.
The
Bible speaks of him like this. Romans chapter
8,
verse 26 unto 30. That he bears our weakness. He comes to what we don't understand. What we cannot, and he asks a question. And it was in Philip. And he tried to ask a question. He told him, how dare we know the way? And even when you, where you're going, we don't know.
There.
Let's hear how he asks for us.
John 14,
verse
5. Thomas n'amugamba nti mukama waffe tetumanyi gy'ogenda. Ekkubo tulimanyi tutya?
Tumanyi gy'olaga?
We don't know where you're going.
Ekkubo tulimanyi tutya?
How can we dare know the way?
Gy'olaga tetumanyi.
We don't know where you're going.
Ekkubo tugenda
tutya? How do we know the way?
Laba Yesu bayanukula ekigambo
ekihawo. See how Jesus answers a very hard
yabagamba.
He told them,
nze kkubo obulamu n'amazima.
I am the way, the truth, and the life.
Era teri ayinza kujja eri
kitange. No one can come the Father.
Okujjako ng'ayise Muze.
After separating the path through me.
Naye ekibuuzo kyaliwo
ekyo. But the question was this.
Bw'otunuulira Yesu.
If you look at Jesus. Toyinza
mulabamu kkubo liyitamu
kugenda. You can't see a way passing through him. That's the problem we've made in Jesus.
When
it reaches verse 20, and it says like this, on that day, you will know that you are in me, and me, I am in the Father. What I'm going to tell you is this, that Jesus, what is in heaven is on earth, they make up his body, and we are in him all along, to try to pass through him, to go above the heavens, is to go to the Father. But
if
you cannot understand certain path through him, those words are very broad, it's not even easy to understand them, but he in speaking says, we knew the way. But the troubles of this world, the way was rubbed out of us. Even where we are going, we never knew where we were. But remember, the Holy Spirit was spoken where we were. Though we had not laid our hearts upon it. Christ was not a deceiver, that we knew where he was going. Accept us to keep us ourselves in ignorance. Psalms 90, the Holy Spirit spoke of where we had been before. And we were there before all the things happened and existed. Psalms 90 from verse 1.
Zaburi eya 9 n'olunyiriri olusooka lugamba. Mukama, gwoli kifo kyaffe eky'okutuulamu mu mirembe kyonna.
The Holy Spirit began by saying, Lord, we were dwelling there. Now what are we doing here? Even the prayer our master went to the things, our Father is in heaven. What are the children doing on earth? The Holy Spirit had answered and he said, but Lord, we were there. We were there. Now today see where we are. That's why we speak of fathers in heaven. But the question is, what are the children doing on earth?
Yes,
praise Jesus. That is why he began by saying that I knew you before you existed on the world, before you were in your mother's womb. God knew you from somewhere where the Holy Spirit confirmed. And he said we were there to the Father. Before heaven and earth existed. You finished that verse.
Zaburi ya 9 olunyiriri olusooka.
Psalms 90 verse 1.
Mukama, gwoli kifo kyaffe eky'okutuulamu mu mirembe gyonna. Ensozi nga tezinnazaalibwa era nga tonnabumba nsi n'ebintu.
Nti ensi n'ebintu ebigirimu byonna
that the earth and its fullness
nga tebinnaba kubanga bibeerawo.
Omwe
omuntu kuba ategeeza.
The Holy Spirit tells us
ffe twali tubaddeyo eri.
That we were existed.
Twabeerangeyo.
We were there. That's why the Bible tells you, we brought nothing on this world, and we shall go back with nothing. The importance is this, we came from somewhere, where we were. You don't have years you're speaking of right now. You have very many years.
Which
you have never even sat down to count. For if you existed,
before
even an upwards, you are a very old person. The years you have are very many. When you
think
of the physical body you clothe, the journey has been long. You have lived long for some good time. But see, you're going to betray yourself if you get joy in the 30 years of this world, or 60, or 100. You're going to decide whether you enter tribulations in hell and the lake of fire, or you fight to go back to the place you were before, for you existed a time you cannot count even.
Yeah.
But God gives you a chance this moment
to decide
where you're going to go back to exist the next season.
Yes,
praise Jesus. After it takes away the heaven, will you be able to go back above the heaven where we form the new heaven and new earth? For that is where you were. We spent many years, you can't even count, before heaven and earth had been put there. When God began and his word and the Holy Spirit, they agreed all creations to come from Jesus Christ. And we were all up there above the heaven. We were there very many years. This I got to know it in the journey of heaven.
When
God moved through above the heavens, going above the heavens, and he told me a mystery and a secret where we were before we came here. And he knew us from where. When he says, I knew you, God never just thought about you. He knew that you were there. You were there in his house.
Yes,
praise Jesus. Our fellow ministers, let them be ministering. I speak of the rain. Maybe
they
rain tonight. Let them leave us to minister. Let's proceed on.
Zaburi ya chenda.
Psalms 90.
Zaburi ya chenda.
Psalms 90, verse 2.
Ensozi nga tezinnazaalibwa era nga tonnabumba nsi n'ebintu okuva mu mirembe gyonna okutuusa mu mirembe gyonna gwe Katonda osindika abantu mu kuzikirira era oyogera nti muddeeyo mmwe abaana b'abantu
nti mu lugendo lwe tulimu bw'amala okutujja eri wano abamu abasindise mu kuzikirira abalala bagamba muddeeyo gye mwava
n'atugamba
Filipo 3:20 nti ewaffe wa muggulu wano obadde mu lugendo abamu abasindise mu kuzikirira abalala bagamba bannange muddeeyo ewaka.
Yes,
you have
praise Jesus. You refuse to
align
yourself and send them to destruction. Others go back home. You came from somewhere. Your journey is wrong.
Yes, you have
praise Jesus.
It's
very bad in 40, 30 years.
50,
60 years. Most mom,
100.
You spoil the years you have lived. For you've been here many years. Now you want to put yourself in hell, and you yourself, you want to take yourself in the lake of fire and destruction. For you say, what does it profit with the world? And you forfeit your soul. The responsibility of the spirit getting lost is upon the person himself. Even though the deceiver, he is there aside. He is there to deceive you. When you accept deception, you have sold yourself to sin. And you have sold yourself to destruction. What you have to do is to accept to handle spiritual responsibility that you get in Christ Jesus.
Yes,
praise Jesus.
For
he has warned and told you that now he sends others to, and others tells him go back home. We go back where?
Home
where we first existed.
Yes,
praise Jesus.
He
knew us before we were in a mother's womb. And we came from very far our
journey.
We are of long time.
Yes,
praise Jesus.
And
a person who began in your mother's womb. But the father says that your journey is a long journey.
You a
long time before your mother's womb.
He
set you apart, he cleansed you.
Yes,
you
was
praise Jesus so much.
But as we are in above heaven,
what happened before heaven
and
upwards,
we
are called this kind of name.
When
Psalms 82, verse 6, this is how you were known above there.
Zaburi ya chinana mubiri na ulu njiri uruo mukaga. Na yo geranti, muli bakatonda. Era mwenda muli bana boyo, ali waguru nyo.
Omusajja mukama wafu Yesu wa mwana gamba.
Jesus explains and he says,
tuwari yeri.
That as we were there,
tuwari mwiti wa bakatonda.
We were called gods.
Era mwiti wa bana bakatonda.
We were children of the Most High God.
Uwanga.
Because we had nothing.
Bible
says in John 5 that what is born of God is what overcomes the world.
Yes,
praise Jesus.
Our
journey, when we were there, we were known as children of God,
and
we are gods. For God, he has been coming to, he births to gods.
Yes,
praise Jesus. And when we are there, we were known as gods. We
are
taken as children of God.
Yes,
praise Jesus.
But
when he comes in John 5, chapter 1, he says, too many years before heaven and
earth
were created, and we were there.
And
the new heaven and new earth, that is what is above the heavens, which we think of what is going to come back. That is what was first existing.
Yes, was
praise Jesus.
So,
now, brethren, our journey is a very long journey. God says, why we are brought out of the above the heavens is to foresee sin and its father and the seasons of its existence. And decided to create heaven and earth.
And they
shift all creations from above the heavens, bringing them in the heaven they are created.
Yes,
praise Jesus. And now getting up from there, God says, he told us there was a sin that was going to be in us. And we argued about it. And he said, okay, I am going to create heaven and earth. I will shift you to there. The ones I test and they overcome sin that have forespoken of, they will become my children again. That's why now we are fighting.
It's meant
to go back, become children. Just as we were in the beginning. That's why it is that now it gives us authority to become children of God. Not that we were not children. Initially we were children. But when he spoke of sin and we argued about it, he decided to create heaven and earth and we shift creation from where he is, bringing them in the heaven and earth which have been created. And he gave us tests. Those are the laws and the commandments. To be able to fight sin, that is what he foresaw. He speaks in 1 John chapter 1. He said like this.
First John
chapter 1 verse 5.
Nechino chechigambo chetwawulira ekyava mu ye era chetubulira mwe nga Katonda gwe musana somo ye ekizikiza temuli na katono.
Nti Katonda wafe,
our God
Chitafi,
in the Father,
ye mwenyini musana,
he himself is light. And when you go above the heavens, where the new heaven you are is,
they tell you
that not even sin or enter there, not even deception, not anyone who has something connected to sin. For he, God, is light.
Yes, he was
praise Jesus.
But now,
why we have gotten out of
Habakkuk,
he never wanted anything like sin to appear and create heaven and earth, and he shifted us from above to there where he created.
Yes, he was
praise Jesus. To test us. And he said, now, a woman will believe. that truly they have sinned, they are the ones that's going to forgive. For he had foreseen it. And even the father of sin had been seen. Let's move on and you see.
First John chapter 1
verse
5, verse 6. Bwe twogera nga tetulina kibi, twekyamya ffekka songa n'amazima tegali mu ffe.
Nti bwe twogera tetulina kibi,
tweriba
ffekka
era
twekyamya ffekka okuva mu mazima.
Kati
bino byabaawo
waggulu
eggulu lyonna.
That's why he told the father that we have no sin. And he said, okay, let's create heaven and earth. We shift all creations there. But all what we're going to do is one thing. Each one of us, let them be given a test.
Now
we, who are in his image, we are created in his image to be tested also, whether we can keep that image. We are taken in the garden and we are given a command. That is the test we are supposed to pass to prove that in us there is no sin. Praise Jesus. And the angel given a test. They shouldn't marry. They shouldn't be worshipped. Some of them broke this command. And they came on the world and they both give birth. And they married in Genesis 6. The other creations, God caused them the 7,000. They have never bowed to the devil. These they accepted to be given to be
worshipped,
others to be hands. But they passed their tests.
Whoever
speaks of them in Romans, Romans
8,
verse 18, that we are the one, they brought back the glory of children of God. Where we first existed, they brought back the glory they were before.
You
don't understand me well. These ones overcame their test. The moon, the sun, and the stars, all of them are given a command. He told them you have to shine. And they shine all days. They are on their test executing it. They are working on their command. But we are the angels.
As
the darkness appeared, he spoke all. That's why there is a chance of being born again. I test your normal children, but if you want, you get born again. That is the chance you hear
of.
You may not have known where it comes from. And you think now, what are they speaking of getting born again? They first birthed us from where?
Things that
are beyond you think about it. When I speak of salvation, I speak of it
with
a very high value. I don't speak of it as gold and silver. I speak of it as a blessing which is given me to be born of God.
Yes,
praise Jesus. Listen like this. He has told you,
but what about heavens?
When we are above the heavens
and
a new earth where we fight to go back, he foresaw sin within us and he told us,
when he told him,
Lord, you are deceiving. And he said, I'm going to create you. And I'll create heaven and earth. And I'll shift you there. Everyone will be given a test there. And in a test, that is where sin manifested and came out. Even the one who was made a cherubim, Satan, who
fell,
he was on a test of being a cherubim. He was known that one would be a father of sin. And he was put in the chief positions. And he saw himself fall. He saw the precious stones he was made out of. According to Ezekiel 28, and he said, I am God. And he failed the tests.
His father
of sin was foreseen.
All the things
you are given, you are
just
to make him in precious stones
and
pour anointing upon him.
Right
from the seven spirits of God, he was on his test. He failed
in
the test. You are
the
poor sinner who is going to be past things in.
Omuntu,
the human being,
see what,
how he's made in the image of God, and he said, I am next to God. It means I can become God.
Bamaraika,
the angels,
Echabasura,
what made them fall? They wanted to be gods. And they wanted to be worshipped.
So,
the Bible says
that
the only God is worshipped. And
in his
command,
says,
worship no other God besides me.
I'll pass through briefly.
To show you why God put us out of above
heavens.
He created heaven and earth, which are.
Yes, we have
praise Jesus.
When
we are bringing us,
they
clothed us of all the body of above the heavens, and they brought us in containers, the four living creatures. That one we have to see when we start a creation. The spirits come from here. They were put right within there. When they put in the body, you cannot remember where you came from.
Because
the body which had the number to remember, it was left above the heavens. Now they give you a new body and the memory which is new. And they ask you to get to see God again. In knowledge of God, you discover where you came from, why you came from there,
and
how you begin to be there. That's where you begin on the journey to go back where you were before. But friend, when you reach the world, church, you began your own things.
Yes,
praise Jesus.
You
began other things
that
you don't understand anymore. The world you made it your territory.
But
you don't know where you came from.
Yes,
praise Jesus.
But
it's told like this.
Some of
the reasons we get from above the heavens.
When
we first exited our heart. And he refused us. But today he says, I want to know more than burnt offerings. God was supposed to accept us to get the tree of knowledge as
it is.
But the test was this. Let us keep ourselves the decisions he refused us to eat of it. For he's the same man. After we see, he told us not to eat the tree of life, lest you live long.
But
when we align ourselves,
he says,
I'm going to accept you to eat of the tree of life. Where this,
you hear
all this he was doing were test to test us, to look for them who have the other sin. Now in getting us above the heavens, he first too, we were as children, and we are God.
There
are things before seal, and this one,
Satan,
they are the devils.
Satan
is not one, and the devils are many. You come to what I'm going to tell you.
Yes, you must
praise Jesus.
I never yet again.
They are
thinking
these are the devils.
They will never yet again.
Are going to be just deceived.
And
if they will see the light, they will be able to come back.
Yes, you must
praise Jesus.
There is
a time some of us who got deceived, others were real devils. That's why the Bible says
the
devils have their own teachings. They
don't
call the children of the devil, but they were devils themselves.
The
Bible speaks in John 16. John 3:16. He says like this.
John 3, verse 16
says like this.
Kubanga Katonda, we are yagala ensi bw'ati, n'okuwaayo n'awaayo omwana we eyazaalibwa omu yekka, buli muntu yenna amukkiriza aleme okubula. Naye abeere n'obulamu obutaggwaawo.
Yes, ye
bazibu. Praise Jesus.
Katonda bwe yatwagala, n'okuwaayo n'awaayo omwana we
omu.
Buli amukkiriza tabula.
Whoever believes him will not perish.
Abeere n'obulamu obutaggwaawo.
Will have eternal life.
Atamukkiriza,
they will never believe him.
Ye gumaze okumusinga.
They have already been condemned.
Bujja okumusinga.
What is condemned of you?
Era yakukolerawo omusango ogwo.
Where did he commit that case?
Bible eraze.
Bible shows.
Nti Katonda tegambye. Nti Katonda bw'ayagadde ensi.
He does say that when God has loved the world.
N'awaayo omwana we. Wabula bwe yayagala.
That when he loved.
Ekintu kino kiragibwa okuba
sikya
myaka 12
years.
Kyawala nnyo.
It is of far.
Yatwagala dda eri
erimu
era kiragibwa
nti
ne Yesu yaweebwayo kugambanga nesi tennaba kutondebwa. Nagambye gye twava
wakulwekuulira
ebintu byonna gye baabitegekera
nga
tebanatonda ggulu
n'ansi
era n'obulokozi baabutonderabaabutegekerawo. Yesu
yebazibutyobulafu
obulokozi bwe tutambuliramu si bwe buno bwolowooza mbu buvuddemu
Amerika
era obulokozi si ddiini mpya
ate
sinzikiriza mpya
wabula
twogera ku bulokozi
obwasookerawo
ddala okuva ku musingi gwe kutondebwa kw'eggulu n'ensi.
Creation of heaven and earth.
Yes, you must be.
Praise Jesus.
Akugambe mu 17.
Told in Revelation 13.
Akunyonyole.
He explains you.
Lwaki agambye nti Katonda bwe yagala ensi.
Why he said for God so loved the world.
N'okuwaayo n'awaayo omwana we.
He gave his begotten son.
Bwe yayagala ekintu ekiraga nti kyawalako.
It seems a far thing.
Tekyali mu bireo byennyini.
It was in those days.
Nti Katonda bwe yagadde ensi.
That when God has loved the world.
N'okuwaayo n'awaayo omwana we.
He gave his begotten son.
Wabula bwe yayagala.
But when he loved. Revelation
13. Lugamba. Era bonna abatuula mu nsi baligisinza. Buli ataawandiikibwa linnya lye mu kitabo ky'obulamu eky'omwana gw'endiga eyattibwa okuva kutondebwa kw'ensi.
Nti Kristo Yesu bamutadda
okuva kutondebwa kw'ensi.
Ye kitaffe yali yamuwaayo
anti
bwe yagala ensi n'amuwaayo.
Ky'okulaba
okuva ku Abeli. Ibrahim bonna.
All the Abraham.
Bonna batukuzibwa nga musaayi gwa
Yesu. All the people were cleansed by the blood of Jesus.
Wadde ffe nga twali tetunnaba kumulaba nga ajja.
Though us we had not seen him yet coming.
Yesu yebazibwa.
Praise Jesus.
Naye baali baabala ka sacrifice.
But he had already counted the sacrifice existing.
Yesu yebazibwa.
Praise Jesus.
Kyovuna ba Ibrahim.
That's why Abraham.
Atwala okukkiriza.
He takes faith.
N'okukkiriza nga akkiriza kigambo kya Katonda.
He believes the word of God.
Yesu yebazibwa.
Praise Jesus.
Nga bwe tuwulira wali eri mu
lubereberye. In Genesis.
15.
Genesis 15.
Kigambo kya Mukama najira Ibrahim.
When the Lord appeared to Abraham.
Ibrahim n'amugamba.
Abraham tells.
Ayi Mukama.
Oh Lord.
Uliriza bulungi
nnyo. Listen very carefully.
Kigambo y'omu.
The same word.
Yokane 14.
John 1:14.
Yayamba n'omuntu mulaba ng'omwana.
We saw him as a son here.
Kyovuna Bible yetugamba.
The Bible tells.
Mu Balumi 10.
Romans 10.
Tulina okukkiriza nti Yesu ye Mukama.
We have to believe that Jesus is Lord.
Yakola.
As Abraham did.
Yamugamba ayi Mukama.
Oh Lord.
Yesu yebazibwa.
Praise Jesus.
Bwe tukkiriza ne Ibrahim ye muntu omu.
When we believe that Abraham is one person.
Wabula enjawulo oba ekikyuka mu kiro ekintu kikyuka.
What happens is one thing.
Yeri yajjanga nga kigambo.
That in the other he came as the word.
Wano kigambo yamalumi n'afuuka
omwana. Now the word closed the fruition became a son.
Yes, you must be.
Praise Jesus.
That's why Bible explains.
He was to be slave
from the creation
of heaven and earth.
He decided
to appear in the latter days. That's what God tells you. I knew you. Jeremiah 1:5-4. That I knew you.
Before
you were in your mother's womb. I set you apart and cleansed you. For that sacrifice had been put long time. From the creation of heaven and earth, before you appeared,
it was
called the blood of Jesus. I don't know what you're looking for. That's destruction.
Yes,
praise Jesus. Hebrews 9:23.
Hebrews 9:23. Ekyafaanana ng'ekyo ekyamazima. Naye mu ggulu mwennyini okulabika kakano maaso ga Katonda ku lwaffe. So si kwewangayo mirundi mingi nga kabona asinga obukulu bwayingira mu kifo ekitukuvu buli mwaka n'omusaayi ogutali gugwe. Kubanga kyandimugwanidde okubonaabonanga emirundi emingi okuva kutondebwa kw'ensi. Naye kakano omulundi gumu ku nkomero y'emirembe alabise okuggyawo ekibi.
Nti yandibadde okuva kutondebwa kw'ensi.
Abamu
kuba kibooko.
You would have been beaten.
Ezizo n'ezange.
Yours and mine.
Baadi mukubye kibooko eza
Abel. You would have been beaten the beatings of Abel.
Abel yakkiriza Yesu.
Abel believed Jesus.
Banga Bible yegamba.
The Bible says.
Hebrews 11. Nti olw'okukkiriza.
By faith.
Abel teyavaawaayo.
Abel gave.
Ekiweebwayo ekitiibwa Katonda.
Better offering pleased by God.
Naye Baruumi 10:17.
Romans 10:17.
Yegamba.
It says.
Okukkiriza kuva mu kuwulira.
Faith comes from hearing.
N'okuwulira ekigambo kya Katonda.
Hearing the word of God.
Yohana 1:14.
John 1:14.
Ekigambo kya Katonda yayamba Rumi
tumulabe. The word of God clothed the flesh and we saw him here.
Katumulaba ng'omwana.
We saw him as a son.
Kati ne Abel.
Now Abel.
Naye yakkiriza ekigambo.
To believe the word.
Ye mukama waffe Yesu.
The master Jesus.
Uliriza bulungi
nnyo. Listen carefully. Jesus is put down to be beaten for that person.
When
the Noahs would have believed the Methuselahs,
and they
bring him, crucify him, and they beat him, and
they
take him back. Every time someone would have believed the Black
put
down
to
beat him. But his father gave him from the creation of heaven. He was to be killed from the creation of heaven. That's why he said, I knew you before you were in your mother's womb and I cleansed you.
Yes,
the sacrifice of cleansing, he had put it there already.
Now,
didn't know the other offerings you're giving. That's where
we
reached a time when Israel giving God
the
cows and other things.
And
he told them, I don't need all those.
And
when Christ comes and says, you prepared for me a body to offer.
Yes,
praise Jesus.
But
in all this, what I wanted to tell you,
that
when we are coming from out of the heavens, where they told us the first meal was from, they also sin within us. And they saw the Father with God with the heaven and earth to test. But when he was testing, he knew that others were real devils.
A
Satan is not one, and the devils are many. And he also knew the others who have been deceived. And he said they will be deceived. When I will be giving them life, they will be able to come back. But the real devils, they cannot ever come back. Here is where you be very careful.
Because
the ones deceived, they feel they don't want to leave them. This way they can warn you that if you may be unearthly and in the sin of Adam we enter in, you
just
have to get out of it, but you never washed over yourself.
It
is possible even the elects, they can fail.
He
knew us from above the heavens, where he first knew us from, and he knew all who would be getting back there. And he knew they have to go back. They are going to take for granted their souls.
And
they will be proud by the devil.
And
he wondered and he said, if it's possible, even the elects, this is where you have to take care of yourself so much. Praise Jesus.
We've
gone back to First John.
First John
3. John 3:16.
Yokana esula eyokusatu olunyiro 10 no mukaga.
John 3:16.
Kubanga Katonda bweyagala ensibwa ati nokuwayo nawayo omwana we eyazalibwa omuyeka buli muntu yenna amukiriza alemu okubula naye abeere n'obulamu obutagwawo. Kubanga Katonda tiyatuma mwana we mu nsi okusalira ensi omusango naye ensi erokokere ku ye amukiriza.
Tegumusinga.
He is not condemned. The case we have spoken of long ago, when God saw it above the heavens and we came committed in the garden, that case spoken of.
Yokana esula ya kusatu olinyi wa kumi na munana.
John 3:18.
Amukiriza tegumusinga. Atamukiriza gumazo kumusinga.
Atamukiriza.
Uri
omusango ogwedda gumazo kumusinga.
The case of long ago is already condemned of it.
Ruwati.
Why?
Atoyongere kunyoluda kwa
Let's move on to the next verse.
Kubanga takiriza linya lya mwana eyazalibwa omuyeka owa Katonda. Guno gwe musango. Kubanga omusana guzze mu nsi abantu ne baagala ekizikiza okukira omusana. Kubanga ebikolwa byawe yali bibi.
Nti okuva eri yali yabalaba.
That from above he had seen them.
Nti abantu bano baali babi okuva ku lubereberye.
These people were evil from the beginning.
Era nga ne bw'obaleetera omusana.
Even if you bring them light,
tebayinza kukkiriza.
They cannot accept it.
Bo bennyini basitaani.
They themselves are devils.
Era bw'atuuka mu Yokaana esula y'omunaana.
John 8.
N'abagamba.
And he tells them.
Mwe muli bakitammwe sitaani.
You are of your father the devil.
He
told them, I told the other is the one who baffles you. If from the beginning you're executing his works, he told them, now you want to accomplish his works. From the beginning is the deceiver. He was known from the beginning.
I don't know if you can play
with that verse. You know where the beginning is?
It's
above the heavens. Where
you
must know that is the deceiver.
Maybe you have been reading
John 8. And
the
beginning is the one who kills. The father himself is the one who spoke this.
From
the beginning we knew him.
And
you too, we knew you are your children. And you're going to walk with him in the works of foolishness. Now where do you lie? Among them were deceived? Or you are among the devils themselves? Or you are among the elects? They
will
know that you have been deceived. And they are called and they come back. But for
them
to strengthen their souls, they too are taken up.
Yokana sura yokusatu olunyiriri wa kumi na mwenda.
John 3:19.
Guno gwe musango kubanga omusana guzze mu nsi abantu ne baagala ekizikiza okukira omusana kubanga ebikolwa byabwe byali bibi.
Byali bibi.
Their works were evil.
Agambye nti kubanga ebikolwa byabwe bibi leero.
Deeds are evil today.
Okuva eri.
From above.
Byali bibi
nabalaba bano. They were evil. I saw them. And the Father never accepted sin to manifest among heavens. He still created
everything.
And we take them when it's early.
Now you're the master planner.
He's a master planner.
And he said,
I cannot accept the darkness within me. That's why before we go above the heavens, first be put in the lake of fire, not to appear above. The lake of fire
is
Jerusalem, which is today in heaven, where there is the altar of God. The judgment has to pass
through that,
and they cast the lake of fire, and that heaven is wrapped away, and we came back in
New Heaven.
Don't get to accept any evil there.
Why
were the devils? That's why all creation
are.
Now you escape to get back there.
Only master plan.
The other is a master planner.
Learn
these things.
I tell God is a God of
order. And you think it's a joke.
God made
the orders and the wild. And he the father.
Gentleman,
very gentleman. He refused above the heavens, he refused and he stayed there. In all the years. That's why we read the Bible.
You know,
from the Old Testament. That's where we see of a throne. And they show
you to
the new heaven and new earth. Ezekiel sees one throne. They have never seen of the Father. Through the book of Revelation 22, verse 1. And they saw a stream of living waters
coming
from the throne of God and of the Lamb. The one you see above the heavens, that's who you see of the throne of God. He refused and stayed up there. And he gave the word to reign through the third heaven. He told him, reign over your creation. And
I
have accepted all to be within you.
Now,
the Holy Spirit is,
and
they came to work in us.
Yes,
it's above to speak with us if he wants.
He passes
his voice to the Holy Spirit.
And
he speaks, that's my beloved son.
If
he replied, listen to him. And he goes back.
Yes,
me, I delight in his situations.
For
they have done us good alone. For if it was like Christ, Christ can bear us
when
he's children. He's our mother. But the father said, take your children,
after
cleaning them, bring them back. But the mother said, when you reject me,
it
will reject you before the father.
I
will not introduce to you. See, the father says,
Isaiah 51,
where is the letter of divorce for mother? And they would demand me that I
told
them to you. For the mom
was
just from above the heavens, are we all his children, just us.
Those
words he speaks are very broad. Where is the letter of divorce? He chased us from above. And he chased us with our mother.
And
the mother said, let me be beaten of these children. You know, a foolish child makes the mother be abused because of the child. After abuse the mother, the uncle is the one next. The foolishness of your mother's side. That's why they're trying on us. When the mother accepted being beaten on our behalf of our sins, the uncle is the one who remained in us, executing the work of the uncle and the auntie. They beat your mother, but now what are you doing now? You align yourself. And he comes and tells us, they are not going to be, she's not going to be beaten the second time.
Even
Hebrews 6 has said, if you repeat it intentionally, they are not going to crucify him the second time. We don't know what is
going
on. Most of us see the Bible with its what. We see as if we need to look for a rise, God of Zion, and cast your dust off your feet.
don't see anything beyond that. I expect them call the physical seat under God's counsel. If they are sat under his counsel, they have told them great words. All the world would have heard words like that.
The
power is there. Take this. They are shouting out there. They are lifting chairs up. After that, they end up in hell. For they don't know why they are here. Even where they came from, they don't know. The wisdom of God is not in the gray hair. Even the one who is old in age doesn't know where he came from. Even when they're going back, they don't know.
They
find them and they are fighting for where they're going to be buried.
Yes,
praise Jesus. But he's told you
that
these people of the
they
who go to the lake of
fire
before knew them that they are the devils right from above the heavens. And he said that they are they who have just been deceived. Now they
have
been deceived. When they will see the light, they will get and come back. And he spoke and said, the one of God hears God's word and voice. But
is
that not my father? You get to sanity even though you got lost. No, these words are home. Really, this one. Even if you see them there, what
do
you speak? Feel we are speaking what? And they can go back and say, the gospel I made the other things, I never understood it.
You
don't even want to hear it again.
And you
know he has a sickness. That old sickness. This old sin. Let's go on, St. John.
We're
moving on.
John 3 verse
20.
Kubanga buli muntu yenna akola ebitasaana kyava. Kubanga buli muntu yenna akola ebitasaana akyawa omusana. So tajja eri musana. Ebikolwa bye bireme okunenyezebwa.
Ntitayagala bamunenye.
They don't want to be exposed.
Kubanga ebintu bye yabitandika.
They began their own things.
Naye eri oyo ng'agamba.
But he says,
Ziba na, nze ebintu badde manyi tukola bye bye bya
Mukama. We are doing the things of God.
Now the one that
deceived us all this long,
you
feel it within you and say, no, they deceived me.
I thought
I've been serving God.
You know
that the souls who become Paul,
he
was serving, knowing he serves God.
And
he beat them and he drugged their women in the name of God. Why are you familiarizing?
As
he meets God on the way, he told him,
Paul,
why are you persecuting me? Who are you, my Lord? I thought I've been serving you. That he, Jesus,
I thought
I've been serving you all this long. From then, Paul, who was Saul, he never went back.
He said,
I don't want people to deceive me. I am not a child of the devil. And I'm not a devil. I am alive. Never went back. He moved on ahead.
And he began
to rubbish whatever he had passed through initially.
And
he came
to
Philip and he said,
even
though I've been a Hebrew in the Hebrews,
the Pharisees
and the Pharisees,
who were
circumcised on the eighth day, all that is rubbish. I have been losing even Christ.
And they cast
all the Bible college and all the things aside.
That he had doctorate.
I became a theologist, a doctor. What is this?
nga kasasiro temwali muwadde obula yolwa kasita yalozebwako nti emusana gukuno
owo omusana aba yadduse dda
tasobola kuyimira eri sitaani
n'atono
kubanga bino byabalibwa kuva waggulu
okulyonn'amanya
nti mulimu abagenda okulembibwa
Yokaana essula ya kusatu n'olunyiriri lwabiri mu lwomu naye akola amazima ajja eri omusana ebikolwa bye birabike nga byakolerwa mu Katonda
nti oyo alaba omusana nga ddala wa musana ajja n'akulaga mukama nali mmanyi byenkola bibiri mu musana naye munne bw'oba omulisizza nentegeera bino
sinze
nzize mukama
badde
mbadde nziba naye bali baatugamba nti kasita obbanga
weerize
kitakirina buzibu naye oŋŋambye kirina obuzibupasita omu yagamba okasita ogende wanabbi
w'obulimi
ofunayo ekyamaie osobola okudda bebanaab'embwa
77
yasabira faaza mbu baleme mugoba mu bwa
faaza
oba olina otegeera bulungi era faaza yasi
okwebaza
nkwebaza si omusumba obamirako senta webala okunsabira baali bangoba mu bwa faaza abanjiganya nnyo naye kati byalekeddeawo naleetayo
akakaddeawo
nayongera n'amusabira
kati
ono obuwaya bwe tolowooza
tibukola bulungi
osabira ati omuntu baleme mugobera mu
bwayinza
okusabira ne bakugoba
paaoozanyisa
abantu abamukankubire bakizikiza ate kati abantu batudde muli teryasobola
kukebera
yebaza bwato ntibamugobe mu bwafaaza abagoberezi ne bakuba nono naalaba amafuta nga
gatiri
okunyweza abantu mu bwafaaza naye wano bakugambye
ti
owoomusana bw'aba abadde akola ebintu nga bamulimba bulimbi nageza alaba omusana
akirawo
nagamba nzi
bannange
ono yenna kasasirobadde manyi bye tukola
byebyo
bano katonda bye nagambye yasooka okulengera
edda
wabula wanaakulabula kimu mataya biri munya nti wadde okomyewo wegendeze kirwa kisoboka
n'abalondemu
babanoonya
kubanga
olwedde baagendayo oko mukizikiza mu bulimba
buli
kati olitayagala kuba takudda mu nsi
yewaabwe kubanga
bayibuli emwogerako kata basibe kudda mu nsi
yewaabwe
otoloka n'ateekawo abasumba abebira ku mulyango
okuyingirayo
mukama nakyo nakitulabulako mumataya 23 nti bano be basumba abafalisaayo abazibe b'amaaso bayimirira ku mulyango okuyingira mu
bwakabaka
bo bennyini tebayingira n'agezako okujja
tebamukkiriza
yesu
yebazibusaaba
oluganda olugendo lwaffe lubadde
luwanvu
katumalewa
yokaana essula yokusatu olunyiriri lwabiri mu bbiri oluvannyuma lw'ebyo yesu n'ajja n'abayigirizwa be mu nsi y'e buyudaaya n'alwayo nabo ng'abatiza naye yokaana yali ng'abatiriza mu enoni kumpi ne salimu kubanga yeeri amazzi amangi
yesu yebazibwe atugende kwano mu yokaana essuula y'omunaana tutandise nyibasa tumu ebbiri
yokaana essuula y'omunaana olunyiri lwasatu mu bbiri Nugamba nti era mulitegeera amazima n'amazima gali bafuula baddembe. Ne bamuddamu nti ffe tuli zadde lya Ibulayimu, sole tufugibwa muntu yenna. Oyogera otya ggwe nti mulifuuka baddembe? Yesu n'abaddamu nti, ddala ddala mbagamba nti buli muntu yenna akola ekibi, ebibi ye muddu w'ekibi. Omuddu tabeerera mu nnyumba mirembe na mirembe. Omwana abeerera emirembe n'emirembe.
Ekigambo kyali kiwanvu. Mu nnyumba ya kitange waliyo ebifo bingi. Kaakati jjukira mu nnyumba eri
baatugobayo.
Kubanga twali tetukyali baana.
Era
omwana omu yali abalibwayo.
Kristo
atayonoona.
Kyava
bagambe nti ddala omuddu tayinza kubeera. Kubeera mu nnyumba. Okuggyako omwana yabeera mu nnyumba ya kitaawe. Yesu gy'agambye Yokaana 14. Ngenda mu nnyumba ya kitange okubategekera ebifo. Yesu
yeebazibwa.
Kati ffe kyatugobye eri. Yatulaba nga tugenda fuuka baddu ba
kibi.
Okutuuka nga tumaze okukireka.
Yokaana essuula ey'omunaana.
John 8:35.
Omuddu tabeerera mu nnyumba emirembe n'emirembe. Omwana abeerera emirembe n'emirembe. Kale omwana bwali bafuula ab'eddembe, muli babaddembe ddala. Manyi nti muli zadde lya Ibulayimu, naye musala amagezi okunzita, kubanga ekigambo kyange tekyeyabya mu mmwe.
Kitaffe n'abagamba,
ndi
mu mwana ngezaako ttabagana nammwe. Kubanga tuwulira mu Bakolinso
ekyokubiri'15:17
nti kitaffe yali mu mwana ng'agezaako ttabagana
nammwe.
Kati ye gwe tuwulira wano
ng'agamba
nti tusala amagezi okunzita,
kubanga
kigambo kyange gwe natuma
yeeyabya
gye muli.
Tuli mu Yokaana essuula ey'omunaana. John 8:37. Manyi nti muli zadde lya Ibulayimu, naye musala amagezi okunzita, kubanga ekigambo kyange tekyeyabya mu mmwe. Nze njogera bye nalaba eri Kitange. Kale nammwe mukola bye mwawulira eri kitammwe.
N'abagamba nammwe mukola bye mwawulira okuva eri
kitammwe.
Bino bye
nkugambye.
Waliwo abantu nga bakola
ebintu
nga bo beewaayo dda eri sitaani era nga ne kitaffe
abamanyi
titwayawukanya bataata. Waliyo abaasalawo okubeera kitaabwe ne sitaani,
naffe
abaasalawo kitaffe yo yali mu
ggulu.
Yokaana essuula ya 8 olunyiriri lwa 39. Ne baddamu ne bamugamba nti Ibulayimu ye kitaffe. Yesu n'abagamba nti singa mubadde baana ba Ibulayimu, mwandikoze ebikolwa bya Ibulayimu. Naye kaakano musala amagezi okunzita, omuntu ababuulidde eby'amazima bye nawulira eri Katonda. Ibulayimu teyakola bw'atyo. Mmwe mukola emirimu gya kitammwe. Ne bamugamba nti ffe tetuli baana beebuulireze, tulina kitaffe omu ye Katonda.
Kaakati bamugamba ye Ibulayimu.
Now they have told him Abraham.
Ate kati bamugamba ye Katonda.
And now they are claiming the Father is their God.
Kati baali awo.
Now they were there.
Ekizikizanga kingi.
And the darkness was much upon them.
Tebategera bye boogera.
They don't understand what they speak.
Bagamba Ibulayimu ye kitaawe.
They said Abraham is their Father.
Bagamba ye Katonda.
Now they are saying God is their Father.
Ate Katonda oyogera nabo.
And God is speaking with them.
Baali tebakyasobola kumuwulira.
They couldn't even hear him.
Na bali wali okuva gy'ali.
And they are far from him.
Yokaana essuula ey'omunaana olunyiriri lwa 42.
John 8:42.
Yesu n'abagamba nti singa Katonda ye kitammwe, mwandinjagadde nze, kubanga nava eri Katonda n'ekikya.
N'abagamba singa ddala mukakasa nga ddala Katonda ye
kitammwe,
kubanga jjukira
twabadde
mu Zabbuli ya 82.
Verse 6.
Christ
told us in above
that
he said you are sons of the Most High
and
that you are God.
And
if you are still remembering that, if that sin has been within you, if I
tried
to speak with you, love me, for I came from there.
John 8:42. So Sajja, kulwange nzekka naye oyo ye yantoma kiki ekibalobedde okutegeera enjogera yange kubanga temuyinza kuwulira kigambo kyange
etafe mwenyini n'alabikako
n'agatemutegeera
nanjogera
yangekubanga
kigambo kyange gwe nabatumira mu
mugaani
Yokana 8:42-4 mwe muli ba kitammwe Setaani
yabagambirawo.
He told them openly, I knew you from above. Your father is the devil. Now these ones can no more get saved.
Yokana 8:44. Mwe muli ba kitammwe Setaani era mwagala okukola okwegomba kwa kitammwe.
And you the desires of your father.
You
want to do that.
Desires
of the devil are what? Isaiah 49:25. He wants to sit in the throne of God.
Ezekiel 28.
That even they, who are like him,
and
that's where the fallen angels, they want to sit in the throne. But some of us, we are people who are deceived, they wanted it within them, they felt it. And
after
they fight for a throne,
others are senior pastors,
they are sitting in the throne of Christ.
Others
are spiritual fathers, they are fathers of the spirits.
Fight
for that chair and throne. At least they become a reverend.
Reverend,
you know what a reverend is?
A
person who is complete. A righteous person without sin. But it's spoken of God.
Now
he feels it, he wants it.
His lordship.
They call him his lordship. The Lord. At least.
Inspector General Prophet.
They call him Inspector General Prophet. Wants to
build
this village and rule over people in the village. They feel that they would have become a
God
and they govern people, rule over them. And all of them come and ask me, help us. Help us. Everyone is asking them like that. They are the
people.
You feel that seed in you.
Abagagga abatuufu muyige engeri gye munaagabanamu n'abantu n'okuyambanga bwe muba mwagala okudda nga mutereka obugagga
bwammwe
si mu kufukamizanga bantu n'okuwoloolwa amagoba embeera eyo kyovula kitaffe avudde n'abagamba mumuli bakitammwe
Setaani.
These things
began above the heaven.
Father never
accepted sin to come
within
him. Within heaven and earth. And he shifted all creations from there above. And put them in the heavens
in creation.
And now we tested them. And he told Christ,
must
make all creations one person. These two groups, I don't want them.
But
these ones are for the devil. These ones are for you.
That is
Colossians
1:25.
Christ has to make all creatures one. What is in heaven and on earth. If it fails, they will refuse to destroy them. The work has to be winded up like that.
All the
rest have to remain children of God. If you don't want, you have to be destroyed.
You
have to prove that sin gets out of you.
For it doesn't get out,
you can't go above
the limit.
While you are just up there, you want to go back with it? That is impossible.
Yokana esula ya munana n'olunyirwana munya
John 8:44.
Oyo okuva ku lubereberye ye Mosi soti yanywerera mu mazima
that from above. We begin the Bible the Genesis chapter 1. In the beginning, God created heaven and earth. But what happened in the beginning? Before created heaven and earth. He created them for what? For himself. He's the beginning and is the end. He created the heavens for what? There are many reasons which you've never known.
We
too had not known them.
He was born
with the journey of heaven.
He
took me above the heavens to show me what were there. What were the beginning. And why did he create heaven and earth?
Yes,
praise Jesus.
They have told you
the devil was seen from the beginning.
And
God stands in the gathering of the goats. Psalm 82.
God
stands in the gathering of the gods. The word came.
And
he too was God. And he looked at the gathering of the gods.
That
they were yearning to become gods.
He
told them, friends,
I
told you, you are children of the Most High.
And
you are gods. What else do you want?
And
what
more
see the thoughts in their hearts?
We
want your throne itself.
After
the heaven and
earth,
the gathering and the congregation was made in heaven.
When you
go to Judges 6. Judges 9. And they made a very big conference to choose the king over themselves. And they have rejected their God. And the thorn bush came out and said, you anoint me to reign over you.
Let's
first tell you. When God has told us the prophets. After they took us above from above the heaven, they have put the heaven and earth, they have put the cherubim, the creation, the angels, the fallen creatures, the
faithful
elders, and Christ is there.
And the thorn
bush made a plot
and
plotted this election to exist and happen.
Yokana esura ya munana n'olunyirirwana munya
John 8:44.
Kubanga amazima tegali mu ye bwayogera obulimba ayogera ekiva mu bibye kubanga ye mulimba era kitaye w'obulimba
bamulengererawo nga yalizala ekibi
that will birth sin.
Let's
go to Judges and see how he began it.
You may
ask, how did he begin the sin? You may ask, where did this one get sin from? But I told you, he began it within himself. And we,
who
enter us into things, he saw in what we desire within us, and he first gave us
that
into the garden through funny stories.
We want
to see how this began.
When
we
end
up
this service,
and
things
you have known, what about the heavens?
Or
which were?
And
what is going to come?
Judges 9, from 8.
from verse 8.
Olwatuuka emiti ne gifuluma okufuka amafuta ku kabaka anaabafuganga.
Emiti gino
gyogerako. Here are the trees being spoken of.
Wabula jjukira mu Yokaana 15
and John 15. Our master says,
he
is the true vine,
and
all of you are branches. Now some of the branches, they made a meeting. We don't want God to rule over us. We are going to choose our king. But
there
is someone who had put this plot within
them,
and he even put it in the garden. Put it in us. They
don't
have to eat of the other tree.
God knows
when you eat of it, you'll be like him.
That's
how he began to put us within his meetings. They were desiring it, ended up in it.
Because
all of us are Adam and Eve, we were counted with that thing.
Because if
we were doing it first, we would have done the same thing. That's why they gave us a chance to get born again. Back to the path which was before. Listen to the word of God. Our Master Jesus.
Let's
see, as the meeting of beginning sin happened.
Judges 9, verse
8.
Olwatuuka emiti ne gifuluma okufuka amafuta ku kabaka anaagifuganga. Ne kigamba omuzeyituuni nti tufuge gwe. Naye omuzeyituuni ne gukigamba nti nandirese obugimu bwange. Mwe bayima okussaamu ekitiibwa Katonda n'abantu ku bwange. Ne ngenda okuyuguma ku miti.
Yabagamba.
Told them that the olive tree is one of the cherubim, the two who remained. That's why the Bible says, Revelation
11,
the two olive trees, the two cherubim who remained. Praise Jesus. One of it wanted to be chosen. And he said, friends, me,
in
what was given me to minister, God is honored and the people. Now that you give me that, they get to reign over you. I cannot do such a thing. What are you speaking of choosing me?
Remember,
the plot, the one who had put it in them was seated aside.
Is
waiting to be chosen. That can we choose you? And he says, you have delayed. Listen very well.
Judges 9:10. Emiti ne gigamba omutiini nti.
They went to the next. The second cherubim.
Emiti ne gigamba omutiini nti jangu gwe otufuge.
You let's choose to be a king over us. Remember,
you
are a part of the angels. Sin was
entered
in them. And they were the one leading into these campaigns.
Shabalamusi, Esulaya Mwenda.
Judges 9, verse 11.
Na yo mutini ne kuchigamba nti, nandirese obuwomerevu bwange.
My sweetness and fruit. You
will
be an expensive fruit. And
that bitter
will be 10 times.
And
say, I am not looking for anything else. What are you on now? I leave the fruits that given me.
Olinyole 10 n'olumu.
Verse 11.
Naye omutiini ne gukigamba nti nandirese obuwomerevu bwange n'ebibala byange ebirungi ne ŋŋenda okuyuguma ku miti.
That I go to read over others.
Umanyi bonna okuva ku bamalayika
tuyitibwa
amatabi agava mu
Kristo. We are different branches from Christ.
Mukati ŋŋinde nfuge.
I leave this that I grind.
Oli yali akitegedde.
The other that known.
Ono kerubi owokusatu.
This third cherubim.
Omugobaito mwera
manyi. The one known as the thorn bush. These ones already refused. You will not become a god by yourself. We have to first choose you.
Tuli mu kyabalamuzi esuule y'omwenda n'olunyi lwa 12.
Judges 9 verse 12.
Emiti ne kigamba omuzabbibu nti jangu gwe otufuge.
Ani ono muzabbibu?
Who is the vine?
Ogwa ddala.
The true vine.
Come on, for Jesus.
Bamugamba nawe jangu okulonde.
You come to and we choose you.
Tojja kutula tula mu ntebe.
You will not sit in your throne up there.
Nga tetuna bakulonda.
And we've not chosen you.
Kampeni mu guru.
Now as though you.
Ani asinga.
They are in heaven campaigning, these things are taking place up there. The madness of sin when
you know, manifests.
God never bear this thing above the heavens where he is. For he had let them have killed all of them.
He would
have killed all of us even they who have not been
involved.
He would have wiped all.
You know
God the Father. He has no time to bear our sins. That is why it has since before him.
He is the
seeds for us for his time, our Master Jesus. And is the Holy Spirit doing that?
Judges 9 verse 13. Omuzabibu negukigamba nti nandirese omwenge gwange ogusanyusa Katonda n'abantu.
Omwenge omusuguli,
the sweet wine.
Sigamba waragi atamiza.
I'm not taking no waragi. You know
it all is there.
I am not going to drink it until we reach the kingdom. But this is not wine we speak of. I am not talking of that wine.
Judges
9:13.
Omuzabibu ne gukigamba nti nandirese omwenge gwange ogusanyusa Katonda n'abantu ne ngenda okuyuguma ku miti
nti ngende enfuge.
That I roll.
Mwagala kunonda mbu mbeere
mu kulembeze.
Tomala bwe yajja ku nsi
twamubuuza.
Ani yakulonda ku bwakabaka?
Who chose to be king?
Tuli mu Mukyabalamuzi essula y'omwenda olunyiriro 14.
Judges 9:14.
Awo emiti gyonna ne giryoka gigamba omweramannyo nti jangu gwe otufuge.
Ono yali wali mweramannyo
ng'atudde.
Lucifer,
the devil. He was the cherubim. You are staying here. He was
there
with his other colleagues watching over the mercy seat, the Ark of the Covenant, together with the altar. He was at the side waiting. You know a betrayer. He rotates whether you know that he's going to come back to him. He was at the side waiting. As long as they tap on me, my target is going to be fulfilled.
Tule mukyabalamuzi essuula y'omwenda n'olunyiriri lwa 14.
Judges 9 verse 14.
Awo emiti gyonna ne giryoka gigamba omweramannyo nti jangu gwe otufuge. Omweramannyo ne gugamba emiti nti obanga munfukako amafuta.
Munfukeko amafuta.
Anoint me.
Okuba kabaka n'amazima ddala.
Nga muli mu byaddala.
And you are real.
Mukaka.
chosen me to be God over you?
Hallelujah!
Hallelujah!
And in Jerusalem.
He's in Jerusalem now campaigning. He said that the command to leave after being chosen.
Judges 9 verse 15. Obanga mufuka kama futa okubaka waka mazima dala. Kale moje mwesige ekisikirize kyange. Na iyo obanga siwe chiri. Omulido guve mumwera manyo. Gumalewo emifule ejokulebano ejokulebanoni
abatanonze bonna
abatanonze
mu kisikirize kyange muboche
let them be burnt
bamalaika abatakiriza no utano siwe watandikira mukuru
accept that's when the battle began in heaven
omanyi bible yemwogera ko muzakaria
esule
yo kusatu
Zakaria 3
bwe yagamba nti baboje omuliro gwachukira muye
ne
bamubabula babula yenna
and was burnt
yali agenda tula ku muliro
gwe kusoto wali from the fire from the altar
ayoche
and was burnt all the rest who have not chosen him
ne bible yagamba nti bamufura
ki was made a dust ash.
The branch
which has been burnt was burnt.
He wanted
to get from the fire of the altar.
He had
authority to get and
burn.
They were not chosen him.
Here
is where the battle began. Genesis chapter
3.
The battle between the offspring of the
human
and the one of the human being.
No,
up to today we are fighting. They want to go back, want to fight to get back the father.
A
way to all who never chose him. He said they will not believe him. All of them to be punished.
He
has never abandoned that up to today. That's why when you start to believe God, there appears and this war is waged. Judges 9 verse 16.
Kale no, obanga mwakola ebyamazima ebyobutuukirivu okufuula Abimeleki kabaka.
Yes, he was.
Praise Jesus.
Mukama yalete ebintu bino mu kiseera
ekyo. Brought those things in that east season.
Olukwe lwa Satani baluleese ne ku nsi wano.
And the plot of devil had been
brought up.
The kingdom of the world existed.
Katonda bayagala okubeerako nga tebabateeka.
The one God wants to be on, they never put them on.
Nga balonda Satani baataddewo.
And they were choosing the one Satan had plotted to be there.
Yes,
rule over them. Praise Jesus. I think you saw of this. 1 Samuel chapter 8.
Where
they rejected God and asked the king to rule over them.
God
had put prophets to lead them.
And
never wanted God to reign over them
prophets.
And they said, we want a king to reign over us. But the ones who was behind that was the devil. He knew that if Israel began that, they have already just got to be the king.
Yes, he was.
Praise Jesus.
And
our brethren, we are not, we've come in very far from above the heavens. Before the heavens are
earthly.
Why we have gotten up was this of the sin. It was birthed and existed. It attacked us on this world. It entered us into becoming gods. All the sins, the rest come from there.
We
just from the garden.
Now
everyone on the earth just passes there like that.
They
don't know where they came from.
What
happened? They come from where?
What
are they going to do to fight sin to go back to the Father?
Yes, he was.
Praise Jesus. But the truth is this. We are chosen among
the ones.
According to Ephesians 1 3. Ephesians 1 3.
Ephesians 1 verse
3.
Yebazibwe Katonda, Kitaawe wa Mukama waffe Yesu Kristo. Eyatuwa buli mukisa gwonna ogw'omwoyo mu bifo eby'omuggulu mu Kristo. nga bwe yatulondera mu ye ng'ensi tennaba kutondebwa ffe okubeera abatukuvu abatalina kabi mu maaso ge mu kwagala
yesu yeebazibwe nga bwe yatulondera edda mu ye ng'ensi tennaba na kubaawo baatulonda okuddayo
abooluganda
era nga yamanya nti abamu ku ffe tujja kulindibwa naye olw'okuba nti twali bamusana
tuliva
ne twegaana obulimbo
era
ne tunyweza amazima okusobola okuddayo naye nga mazima yatulondera na muye nga tebana kulonda ku lunansi
n'agamba
bano ne bano bagenda kudda kubanga balimbibwa n'ekibi naye njagala bakiyitemu bakiyige bategeere ekibindi kibi n'obutuukirivu
butuukirivu
bakomewo nga tebaliddamu ndowooza
eyo
okubaddamu
tuvula
batulina otukuzibwa
okuggibwamu
omwoyo omubi
mu mitima gyaffe
ne muntu waffe w'omunda okusobola okuyingira mu kifo
ekitukuvu
okusinkana
kitaffe
yesu
yeebazibwa
olugendo waffe luli bwe ruti
era
bwe yatulondera edda mu ye
yatuweerawo
ebitiibwa
netwetaaga
kunoonya bitiibwa ekyo kyeyagezaako kitusalako nga
tukyalibannanga
ebitiibwa byomubireke
tebanna
balonda dda
nembawo
ebitiibwa
nembatukuza
sitaani kyonna kyaleeta ekiringa ekitiibwa
temukikkiriza
kubanga bayibuli yegamba
mu daniyeri
11:3 n'okukkiriza nti sitaani buli amukkiriza yeefuula amwongerako
ebitiibwa
yesu yeebazibwa
naye
tokkiriza kulimbibwa
ka
tugende mu Baruumi essula y'omunaana
nga
tufunzafunza
topiki topic
Baruumi
Baruumi essula y'omunaana tutandisonyiwa 3:5
Romans 8 from verse 35
Baruumi essula y'omunaana n'olunyiriri olwa 3:5 lugamba bwe luti ani alitwawukanya n'okwagala kwa Kristo kulaba nnaku oba kulumwa oba kuyigganyizibwa oba njala oba kuba bwereere oba kabi oba kitala nga bwe kyawandiikibwa nti tuttibwa obudde okuziba okutulanga ggwe
yesu yeebazibwa kino kivudde ku ki era ani alitwawulakana n'okwagala kubanga okwagala kuno kulaga nti olw'okuba nti yatwagala n'okutulonda yatulondera ddala
eriwaggulu
w'eggulu
lyonakubanga
agamba mu nyolo 29 atuddeyo ko
katolunyi
lw29 Abaruumi essula ya 8 olunyi lw29 kubanga bwe yamanya edda kubanga be yamanya edda era yabaawula dda okufaananyizibwa n'engeri ey'omwana we abeerenga omubereberye mu booluganda abangi
nti erinya yetwawulira
mukama
waffe yesu asobole okubeera mu booluganda abangi tukkirize okubeera abooluganda ba
kristo
ebyonoonya musimanyi siniya
pasita
simanyi inspector general
pastor
his
lordship
most right reverend
n'ebirala ebiringaebyo
ebintu ebifaana bwebityo byonna
bireke
twagala kubeera baganda ba mukama waffe
yesu
buli omu nga bwamugabidda
kubanga
yakumanya
n'akwawula
okuva ngule ku
lyonnaende
maaso Abaruumi 8 olunyi lwa 3 era be yayawula edda abeera yabayita
agenda okujja eno yajja kutuukiriza
butuukiriza
Matayo
15:25
okukwira paka 3 mujje mwena abakoye n'abakitowereddwa yali yatuyita dda nga gwe wakiwulirirako bbuka mu kusimatu n'omanya kati bampisi
naye
nga yatuyita
dd'agamba
nti tulina okuddayo
Abaruumi 8:3 era bwe yayita yabawa abo era obutuukirivu.
Nti bwe yamala okutuyita obutuukirivu n'abutegeka, yabawa nadda.
Kubanga
Bayibuli ekugamba olina kukola paati emu,
kkiriza
n'omutima gwo bakuwa ekyo kye baakuteekera we
butuukirivu.
Era bw'omala okubuweebwa obukuume. Kubanga obanga saddaaka etutukuza yagiteeka okuva kutondebwa kw'ensi, n'obutuukirivu yabuteekawo.
Abaluumi 8:3
Romans 8:13
era be yawa obutuukirivu yabawa abo era ekitiibwa. Kale tunayogera tutya kw'ebyo? Katonda bw'abeera ku lwaffe, omulabe waffe ani?
Nti kale omulabe y'ani?
Now who is the enemy?
Kubanga agambe bwe yamala okwawula
n'akuwa
obutuukirivu n'akuwa
n'ekitiibwa.
Kiki oyagala ebitiibwa binoonya
lyaki?
Oyagala kwefiiriza ekitiibwa
kyo
eky'okubeera Katonda era obeere mwana wa
Katonda.
Tulwanire ki? Kugenda mu geyeera? Kubanga teri mubi.
Yeegatta ku sitaani asuubira okubeera mu bulamu obutaggwaawo.
Baluumi essula ey'omunaana n'olunyiriri lwa 3:2 ataagaana mwana we ye naye n'amuwaayo ku lwaffe ffenna, era talitugabira bintu byonna wamu naye? Ani aliroopa abalonde ba Katonda?
Kati ye agamba
nti
ffe agenda tugabiramu ebintu biri
ebiyasooka
oteeka mu nnyumba ye
era
tebakulimba
ennyumba
ye eriba ntonotono
kubanga
mbu tisimenti waweereza
bulungi.
Oyo katemba wa sitaani. Katonda tagenda kuddamu teekawo bintu
ate
era takikolangako
okukola
obutali bwenkanyi
things which are not just
okuteekawo ekitono n'ekikulu
to put a small and a big.
Kubanga ekyo kizaala obutali butuukirivu.
For that birth is unrighteousness.
Singa bampa ennyumba ennungi,
they give me a good house,
bwe ne bakuwa ennyumba embi
give you a funny house,
nga tuli mu ggulu,
and you are in heaven,
olowooza otya?
How do you think?
Era otuuka ku nnyumba yange n'ogamba,
you reach my house and you say,
hey mama, ffe baawo obuyumba obubyera.
They still give funny structures.
Era obutali butuukirivu bukomawo.
Unrighteousness comes back.
Tuvula Katonda yazimba omulundi gumu kibuga.
That's why God built once a city.
Yerusalemu
ekyomu. Jerusalem of heaven.
Era olusuku gye luli nga lusuku.
Garden is there.
Wakulu ekulu waliyo Yerusalemu ekijja.
New Jerusalem.
Sigamba nti gwe bagenda kuwa akayumba.
Not saying they're going to give you funny structure.
Musimanya abalanga balina engule
ennene
ezisinga ez'abannaaba.
Kuno
kuleetamu okuwakana ku mitima
gy'abantu.
Kyava agamba nti bonna abaakola ku ssaawa essatu
ez'okumakya,
abaayingira ku ssaawa mukaaga, abaayingira ku ssaawa
mwenda
ne kumi n'emu. Bonna bwe baanyuka
yabasasula dinaali emu.
Empeera
bwe
bw'obulamu obutaggwaawo eri bonna
abasazeewo
okukkiriza Katonda
n'okumuweereza.
Tebakubuzaabuza. Era abaddu bali ababi baalimu embeera
eyo
nga bagamba
tetwakedde
okusasula
otyekunaaly
naye ani akukeeza?
And who makes you come early?
Era okola ku bwani?
And you work by who?
Ekiva kyawandikibwa.
That's why it is written.
Si lwa maanyi.
It's not by power.
Si lwa buyinza.
It's not by might.
Wabula lwa mwoyo wa
Katonda. But by the Spirit of the Lord.
Yesu yebazibwa.
Praise Jesus.
Kubanga aweereza nga musumba.
The one who serves as a pastor.
Omuyimbi agenda kudduka mu kirabo ky'okuyimba.
The musician is going to run from being there.
Kubanga yawulira.
For they heard.
Nti abasumba babeera n'ennyumba ennungi mu ggulu.
Pastors have good houses in heaven.
Oraba olekawo okuweereza ku kirabo
kyo
olyoka onoonya
ebitategeerekakubanga
bakugambye ali bwatyo gwe bawa
ekitiibwa.
Naye ye agambye ebintu byonna agenda bituwa tufiire wamu ne mukama waffe Yesu
ffenna
nga tuli bakulu.
Great.
Kye yasooka okugamba
nti
mwenna muli baana ba Katonda era mwenna muli ba Katonda waleme okubaawo enkaayana.
Tuli Baluumi essula ya 8 n'olunyiriri lwa 3:33
Romans 8:33
ani aliroopa abalonde ba Katonda? Katonda abawa obutuukirivu. Ani alibasalira omusango? Kristo Yesu eyafa, oba okusinga eyazuukira, ali ku mukono ogwa ddyo ogwa Katonda era atuwolereza? Ani alitwawukanya n'okwagala kwa Kristo? Kulaba nnaku oba kulumwa?
Kulaba nnaku.
Is it sorrow?
Kulumwa. Okugenda okwawukanya ne Mukama
waffe Yesu.
Bino byonna bitulimu.
All this we are in.
Ebigezo byonna okugumiikiriza
biggwe.
Era n'okulwanyisa obusungu
n'ekiruyi.
Kubanga teri busungu bukola
butuukirivu.
Okulwanyisa okulowooza nti gw'olabye ennaku nnyingi.
Ali
mu geena
yaakaabaana.
Kubanga tali wona n'era. Alimalira mu nnyanja
yaako.
Akaaba ekyenkana ki?
Right to what extent?
Gochari kunso ina chance.
See, on the world you have the chance.
Osubulo kusala okati.
You can decide right now.
Ekisinga obulungi.
What is better?
Na yali mugera tacha ina chance.
The one in hell has no chance else.
Balumi esura ya 8 n'olunyi lwa 35.
Romans 8:35.
Oba kuyiganyisibwa. Oba njala. Oba kuba bwerere. Oba kabi. Oba kitala. Nga bwe kyawandiikibwa nti tuttibwa obudde okuziba okutulanga ggwe. Twabalibwa ng'endiga ez'okusalibwa. Naye mu ebyo byonna tuwangudde n'okukirawo ku bw'oyo eyatwagala. Kubanga ntegeeredde ddala nga newankubadde okufa newankubadde obulamu.
Otegeerera ddala
newankubadde
okufa newankubadde obulamu. Kubanga bw'omanya nti kufa.
When you know that death,
ah, malaika wa kufa.
He's the angel of death.
Mumanyi.
I know him.
Soma busomi wali kubikulirwa.
I just read Revelations.
Mukaga musanvu ne munane.
6, 7, and 8.
Kati nga mmanya kufa oyo sina.
I know death. I don't.
Kubajja kunne mambo sitani yatu.
They will not deceive the devil kills.
Sitani yaleta okufa kuli okwaso.
They brought the first death.
Kutwafira omubiri ogwoko
gwomu. Lost the body from heaven.
Era kankana aleta okufa.
Right now brings death.
Okwo kutwala okusanusa omwoyo munyanja y'omuli.
Melt the soul in the lake of fire.
Omoyo je kubere
na kujuna. Where the spirit dwells all days.
Ngakuri ogwoche.
But it is being burnt.
Kwe kufasta ni
kwa. That is the death.
Kwa alitira ba.
The devil draws to people.
Na yeku no kuva mubi.
But this getting after the body.
Waliyo malaika kufuna
jibu yako. He is responsible of that.
Don't this am simanyo ndema kombo
tuwe. Don't threaten me that you head off me.
Simanyo nsula mubuto.
That you chase me through the, you cast me through hot oil.
Mumuriro.
That in the fire.
Ebyo byonna.
All that.
Don't this.
Don't threaten me.
I cannot even change.
Yes, to move
the
cross. I abandoned Jesus.
Even when that was so cool,
all that we first knew. All that.
They
are workers of God working with
them.
Our enemies want the devil.
He
wants us to end up in the lake of fire.
Abalumi esura ya 8 n'olunyirwa 38.
Romans 8:38.
Kubanga ntegeeredde ddala nga newankubadde okufa newankubadde obulamu newankubadde bamalayika newankubadde abafuga newankubadde ebiriwo newankubadde ebigenda
okubaawo
newankubadde amaanyi newankubadde obugulumivu newankubadde okugenda wansi newankubadde ekitonde kyonna.
Whether the aliens come, they were spoken of.
You may
be in creation and makes you foolish, get out of God because of it.
Even if you
see any creation looking how and it's new,
you should
get off God.
Where
the creation comes and is
speaking,
not some of you are used to fear things which are not worthy to fear. When
you
see a creature with seven, six hands, and
you
say, perhaps this is God.
But I'm told,
even if you find whether a snake with 10 heads, don't waste your time to believe.
Yes,
praise Jesus. Whether a creation looking how,
don't
has how much strength. The Lord is greater. Heaven and earth which
are
never begun from the beginning. And it is the beginning. He is the new heaven and new earth.
Amen. Newankubadde ekitonde kyonna ekirala tebiyinzenga kutwawukanya na kuagala kwa Katonda okuli mu Kristo Yesu mukama waffe.
Yesu yebozibwe.
Amen.
Ewali kiza twa okana kuagala okwo. Twagala kuikuda kitwaso.
We want to go back where we came from.
Eraji yasoko kututegeerera.
Why fast me all of this?
Wakulu kuli yonna.
Up of the heavens.
Ile kuwe janesi.
Where the heavens and earth
is. Bible yegaba.
Bible says.
Mukama waffe bwe yazukira.
When I must raise again.
Befeze sule yokona.
Ephesians chapter 4.
Onyora olomwenda pa 10 na 2.
Verse 9 to 12.
Katurabe yasobola okuyita mu gulu lyonna.
Able to pass through about all the heavens.
Nasobola okulabika nga ddayo waggulu w'eggulu.
Able to go above the heavens.
Abefeso esule yokuna olinyo lw'omunaana. Abefeso esule yakuna n'olunyiriri lwa munaana.
Ephesians 4 verse 8.
Kyava yogera nti bwe yalinnya waggulu n'anyaga okunyaga n'awa abantu ebirabo.
Bwe yalinnya waggulu
when he ascended high and led captives and gave gifts.
Befeso nya olunyiri lwa mwenda.
Ephesians 4 9.
Naye ekigambo ekyo nti yalinnya kigambo ki wabula okugamba nti era yakka mu njuyi eza wansi ez'ensi.
Yasooka kulabika nga ajja eno wansi.
First came down at our planet.
N'amana n'agifulumamu
n'agendako
mugeye nagiyamala ennaku ssatu.
Hell where he walked 3 days.
Bwe yazuukira n'akomawa.
When he rose again he came back.
Adamu n'ayita mu ggulu lyonna.
He passed all the heavens.
Mala olunyiri olwo.
Abefeso essuula eyokuna n'olunyiri lwa 10.
Ephesians 4:10.
Eyakka era yeewuuyo eyalinnya waggulu ennyo okusinga eggulu lyonna.
Nti yayitamu mu ggulu lyonna.
Above all the heavens.
Kati buuza ekibuuzo.
Now ask the question.
Baba yaliyitamu lyonna yali
alasibwa. Passed through the heavens, where did he gone?
Yaddayo ku ntandikwa.
He went to the beginning.
Era bw'aba akomawo.
And when he comes back.
Kitaffe amuwa okubikulira.
The Father gives him the revelation.
Bwe yagala okumanya olunyiri olwogera ku waggulu eggulu.
If.
Ojja kugenda mu Zaburi.
You go to Psalms.
18:18.
68.
Verse 18. Yes,
praise Jesus.
Kama afya ita muguri yonna.
Passed the path through all the heavens.
Na soka dayo kumtandikwa.
And he first went back to the beginning.
Na kama ono kumikulira kitaffe kwa yamua.
He came back with the revelation the Father gave him.
Gaba ili wetu gamba wano.
As Bible tells us here.
Bwe akoma oyo atula muguri akusatu.
When he came back he sat in the third heaven.
Alindi dabalabe bonna basubira okusiba wansi w'ebigere.
All the enemies we put under his feet.
Yes,
praise Jesus.
Atoya kumikulira. Subira okomekereza. Kubikulirwa esula esooka n'olusooka.
Yes, it's Revelation 1:1.
Kubikulirwa esula esooka n'olunyiriri olusooka lugamba.
Revelation 1:1 says.
Okubikulirwa kwa Yesu Kristo, Katonda kweyamua okulaga abaddu be ebigwanira okubaawo amangu. N'abuulira mu malayika we ng'amutuma eri omuddu we Yokaana.
Yesu yebazibwe.
When he reaches above the heavens, and the Father told him,
speak
of what was in the beginning,
reveal
to them what is above the heavens. He told us in Revelation 21:1, the heaven and earth which are when they will cease,
we
are going to see the new heaven and the new earth.
Olusooka.
Revelation 21 from verse 1.
Nendaba eggulu erijja n'ensi empya. Kubanga eggulu ery'olubereberye n'ensi ey'olubereberye nga bigenze.
Biriwo eggulu n'ensi ebiriwo.
The heaven and earth which are, you see that image.
Ebyo byolaba wakati mu ggulu.
The one you see in the middle of the heavens.
Ebivaawo.
When they cease to be.
N'olyokola eggulu erijja
n'ensi. The new heavens and the new earth.
That's
where we first existed to be.
And
that's where we have to end back.
But
in verse 15, in verse 22, chapter
22, kubikura esula ya makumi abiri mu bili olinyirwa 15. Ebweru yeri embwa.
Embwa zonna bazigobayo.
Yeri
kuddayo waggulu waggulu.
You are not going to go back there above the heavens.
Zino zi 77 dogs. Zino zi
77 dogs. They will never get back there.
Bible yegamba Peter.
Bible says in
Peter chisoke sule. Chokubide sule ya kubi.
2 Peter chapter 2.
Ngekugamba.
And it tells you.
Embwa bwe bantu abaddira obusamize bwe bavaamu
ate ne babuddamu. The dogs are the people who get back to the wizard would life. They refuse
to get back. Okuddira ekintu kye wasisema.
To get back to your vomit.
Ate n'oddamu n'olya.
You get back to your vomit.
Those are the ones who have
Teachers,
people who got saved before.
And
they abandoned it and they went back to foolishness.
Those
are the dogs, the 77 dogs. And those dogs are many all over the entire world. This one decided to lighten the things of their father, the devil.
Peter,
Second Peter 2:22. All of you join on those dogs.
You could
want you to repent if you went there not knowing it.
You're
on the television watching dogs.
Dogs. So
you will not go back to the Father again.
Why
he first rejected them to get back there? Read me those dogs. What do they do?
Let's
get back.
Peter, Echokovili, Esuliokovili, Nolinidi, Ovavi, Mwebili.
2 Peter 2:22.
Luga Abanti. Kyabatuukirirako ng'olugero olw'amazima bwe luli nti embwa eddidde ebisesemye byayo n'embizzi enaazibbwa eddidde okwekulukuunya mu bitosi
owulidde kibabeeraka abantu abaddewo mu busamize
ye musajja ajja okukugamba Sometimes you don't need Jesus. You need a miracle. What does that mean? Getting foolish. Oh, what did don't I need Jesus? Yeah, he is my life. Is that a day I don't need my life?
Do
you have a time you feel you don't need life? You get there and cut your head off. But you tell sometimes you need Jesus. Now dogs are like that. And he speaks of them. And he said those are the dogs. They would delight in circumcision.
Yes, he was.
Praise Jesus. Now they have said, as you know, you are a dog.
Or
you are there at home seeing things of the dogs. They never told you the importance. They confused you.
77 days of glory.
77 days of glory.
Glory is
glories.
S
means what?
And it's dogs.
For it's dogs, not dog.
Dog.
If it was dog,
then
it would have perhaps accept
days of glory.
There is no glories.
If it was David.
Tells you what they became. You support, we are dogs, we are dogs.
And the scripture says
that the dogs, children, you are not going to enter back the Father. Let's go to Revelation 22 back.
Verse
15.
Ebweru yeri embwa.
Embwa zina kubera abweru.
The dogs have to be outside.
Tuvuta kankubuda ekintu.
Let me tell you of something.
Bakugamba nganti omusumba gundi ali ebisi.
When they tell the pastor so and so is an homosexual, don't first urge you about it.
Onakurumwa agenda kola ebiraga nti abirya.
One day they will do this for proof if they do it. They are homosexuals.
Bakatoyiza kunganyisa abantu nobaita embwa.
So you don't gather people and you call them dogs.
Nobakozesa embaga.
And you make weddings for them.
Nobody got to trailer a pump.
And you put them
on a
big trailer, like dogs which have been tied on a car.
Yeah, take a nigeto.
A couple of wedded
people. And they are on these trailers without containers, this flat thing, trailer. And they are driving them in the city.
77 dogs.
And the car is 77 dogs. if you want to know, and you are in the same wedding, how they feel, what happened, and the Lord got them out from how. They would tell you one day.
Mr. Mamka, I could jump to
let's finish it.
Revelation 22:15.
The sorcerers and the adulterers will not appear in heaven. In heaven, above the heavens, you will never appear there. Even the heavens, which is, you have to go to hell and the lake of fire. That's where you reside.
They will
love. They will work falsehood. And you don't lie. But as they deceive, you are happy about it. That's the first punish they will do it.
Even
you will support them. So when you get out away, they will take care of unrighteousness. You keep the
testimony
supporting falsehood in the world. You
too
will be counted on that case. God bless you. Come say when you have a question. Let the pastor come and tell us what happened to the dogs.
Whether both of them
will be pleased to tell us. Praise the Lord. My question is like this. We see Jesus is Lord. And is the Alpha and the Omega. And we see when he goes above the heavens, he's given revelation. Now where my question is this. The revelation given him, does it mean that he never knew of it, or he was still a son and had not been glorified to become a God to know them? The truth when he closed flesh in John 1:14, he never again appeared as God. And he said, we saw him in the glory of a son. He's not of a God, but of a son. He spoke in Matthew 24.
It
says, angels don't know the day of the Lord. And he said, he too, he doesn't know it. When he's a son, most of the things lead to the Father.
Yes,
praise Jesus.
That's
why Philippians 2 says, and humbled, even though he was
able to God,
but he decided to become a servant even to death. When he was winding up his works,
John 17:5,
he accepted to God, he asked to be restored to his glory before. That glory, when he asked it, which was in John 1:1, in the beginning was the Word. The Word was with God. And the Word was God. When he ascends above the heavens, and he again became God. And the Father accepted him. That you will come back in a glory. You can speak things of the above. And the Lord was restored to him. After he had gone back to be God.
He
was the one who unclothed all his glories.
He
decided when he wants them, he's been restored it.
And
he was restored his honors in Revelation 19:11 and to 15.
And
we saw him again be called the Word of God. And he gave us that revelation.
Which came
but as he was lifted, he went as a son until it reached above and came back with that revelation, which
was on the beginning. God had gone back to the beginning of the world and could tell us what was in the beginning.
And
we shut in heaven and new earth and where they are. It is like that. That's why even when it's a while,
he
always asked the Father. And they asked, how could he pray when he's it is called? He was praying to whom?
That's
another question. Praise Jesus. The question I'm asking, it's on Lucifer. On the transports used in the city of Jerusalem, he
could
not
escape.
Now the problem which has happened on him is on Zechariah 3. He was melted with fire. Psalms 109 was cast so much.
And the cast
felt and filled his body. It is hard because the little strength he had, it is filled of a curse. He gave it to Jezebel and he remained with nothing. According to Revelation 13,
God
authority gave it to the beast, even the throne and the power. And that beast Jezebel stayed on. Revelation 17. Now everything in him was finished. Even what he had remained a little, he gave it out. That the wife may remain doing more. Jezebel. Now,
as
the authority and the strength, he has nothing as him. He is just down there being beaten.
Okay.
Pastors have moved, God has made them pass through many things. And they can tell you many things. And you never again meander within salvation. For God has taught them within the same journey of salvation. They're going to be telling us some things. On the few things they've passed through. I first met the wife.
Florence.
We are at Pastor Florence's place at Zuru.
And they took
us where they had gone to minister at Mubende. And we served at their place. But
the
general salvation God seemed to move them more to see the world and what is in the world and what is in the church. That's where they've seen much. Until God has joined us again. And now we're going to serve together. God bless you.
Yes, you have as well. See, we have to go to the table. Now, to see, we have to go to the table. Manya Gange, Bitiwa, Mchara Ru, Pisebari, Erono, Yuami Wangi. Come, I ever as well. Twalo Coca, Babidi. Na ye. So would you give Sigan a Bobablan in the Futani Kirako, but you want to come at Rebecca to Aurora? If you say Wangi or Wangu, Naye or Julism, Mutume Wayagalo, Jayo, Mutufu, not to tell him is an enemy, Wunya, Katakova beat the Kakatunji, who has the same kind of Kona ye. How would you go among the Yamusan and after the Kuarako Jetwari and Abis Somesako? Nakuzi ya somesa na koma wone tuberanga tuuzigenye ne mukisere tuche nyini nyini ate mukama mulimo na gujja yo yalabanga na yo lugendo lwa erwali lukomya awo na asalawo tukomyawo mu kibuga kati atukomyawo mu kibuga ne tubako echache muje twasisinkana mu kibuga mukama yebazwe kati echache yo tukisinkana nga tuina omuliro gwo kuweleza twagala kuweleza kati na yemba mtuva mu kyalo nga atugambe ntimba twala ku training mukama yebazwe.
Amen.
Tosho wala kumanya training ya mukama oba eliyecho oba eliyecha kuboyo oyinzo kulowoza byo nabirungi na yenna kimanya nti tugenda kuchi
ku training.
Era nangamba nti je tugenda kusangayo ba minister kati kati twamanya biche binabayo. Na yene tusinka na church emu ne tusangwa obwereza nga bwa manyi. Echa mazimanga bulungi. bajita Edeni Miracle Center uli agambe jiogere tuli mumusana era nebaza katona nti mutufu twaji okunaba mutume wanasomesa ekigambo na kije mu bujivu bwayo nga kyekyo kama ebazibwe kati ne tubeerawo ngera na petrol mufula wa mukama atulese ne tubeerawo ne tuweereza mu ngeri yonna gye twasobola okuweereza kati kiseera kituuka ne wabaawo oluganda eyatugamba bannange mwe muli bagatte ko ffeneda tetunaba omanyi abakyala basobola okwogerezeganya kitetuna bulijjo mbanoonya nga simanyi kofe ekiri kitya nti waliwo kyaki bagenda kugatta abagole eyo ku Yesu akwagala mukama mfe tetunateekateeka tetunayanjula kati omukyala nagamba kale tusooka tukireke tugumiikirize naye tulindeko nja kubuulira we tunaaba tukoze eki wekinaaba kivudde walala nga ku kyaki waffe tebalina pulogulaamu yonna ate nga ne sente tewali kati tuba tukyali awo tuli mu siteepu eyo eri ku Yesu akwagala bagasse Desemba atugambe wa musumba kituuka aleero guno omwaka tebagenda gatta aga nti kyabaluse nti ekumirako bagenda kola ki kugatta abagole naye kati nga bw'omanyi nti ngekyaki gye tulimu era owulira omusumba ayogera ku muzeeyi we etwali twabiwulirako eri emabega byabaawo naye ngaobukakafu tetukola ki fe tetubuyina kati fe kitutwala twagala kuva mu kintu kiremeddewo ebbanga ki nene kale ate nje tugende ate tulaba wano ebigambo biringa ebyomusana nga nembawulira mutuma ebintu byasomesa wano gyebiri gwe woba togendangayo era teweegomba okugendayo kubanga eri bw'otuukayo olabira ddala omusana gwennyini abasajja basomesa ekigambo kya Katonda ne basomesa buli tayipu yonna 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 gyewandyagadde naye bw'oba tomanyi obeera muzibe nga tokola ki nga tomanyi Katonda akuyamba buyambi abamu abaaba tuteyo butwazi basome une netugenda netwewandiisa naye nga eri gye twali twawulirako obuntu ntubabega nga tweraliikirira naye nga tetulina kyetulaba tetugenda okusomesa era basomesa ngera abantu bwe bandisomeseza mu bayibuli ebinyiga bwobiba ebya kansolinga bakansolinga abafumbo nga tewaliwo kintu kyonna kyetukola kinaye ngaeri muziri 77 days tetugenda bano misana olunaku olwokukola kye lwa kansolingiri obudde bwabiri nga tetubuyina naye abantu bajaganya bataffe baagana kaye banaife nga tugenda mwenga temujja tubagaba naye tetulina budde tukola naye olunaku lumu nga mukama kati nga ngamba munange naeffe faabamu abagenda mumbaka tetugenda nga kuwadde mu saavisi neemu lwaki kati nempulya muli munda muze kati kyava mpulira ekyawandiikwa nti olunaku lumu mu maaso ga mukama lwenkana emyaka 10 akaŋŋamba munange naye waayi tugendayo kati kulumu netugendayo bwe tutuuka nga tutuula nga bakola bibundi byabwe naye ekintu kye nasinga okujjamu kuba mutume nawulira nga akisomesa nyera nze nga bwe ntambula nti njagala nnyo kiwuliriza mu bantu abakifulumya naye waliyo wa musumba oba atatusumba nga tolikiwulira mbakulire kweza sitaani mpitirivu omusajja oli mwegendereza nnyo nnyo mu bayibuli agezaako nnyo okulabika nga tayogera ekintu ekisobola okusasamaza abantu ye nga abyewala era nga bayibuli ezo omusumba zagamba bwereeta ekigambo nga ekyatudde bulala ngaakyekaanya gamba ngolobetera byayogera byabuki byamazibaga eyo bayibuli eyogera bubi leete nga musome NIV musome amplifier pakamanga okulaba nga atereza amazima genyini nga Holy Ghost tamukonangako kulwaku nolu naye tuba tutudde mu kibiina ekinene ku saawa nga musanvu ogw'ekiro nze mpulira Holy Ghost fire Holy Ghost Holy Ghost emaba munange ewa ate ekyo mukama yeebazibwe ati munaye oluusi woba tewasoma nnyo ate ng'olina n'ebintu by'oli muto ebimu obirekaawo kambabuli ebiri ebitunoonyereze ne woba tewasoma nga bwawulirako ng'ekintu kikyamu fuba okulaba ng'okinoonya lwaki kikyamu oba lwaki kituufu kati esaavisi negenda maaso ne bakola bino naye no mutume byagamba wano banaye kambabuulira ekiri wali abantu bawanika buwanisi butebe kuba twatuula mu saavisi eri kuba ku saawa ze twatuukirawo naye nga buli kigambo ekifuluma mukama yeye abawanisa bendera zikwanga kati woja yaawo obujulizi bagala nnyo ab'obujulizi n'ayogerawo ekigambo nga kyaffane kati ye oli abeera wali bamuyita muzeeyi abeera wali ng'asirisa alindiridde kati nze kyenfulumiza mu bujulizi kati ŋŋaana obwempa nga kyaffane olukwata akazindalo bwati era eri mubeera mu kirinze tikyagenda okukola ki era
kyanoonyaamu
kati kyatandikira bonabona ne bawoganna banange ekibiina kiri wali kinene nnyo kati muna esaavisi neggwa byonna ne babikola nga bwe byaggwa ffe ne tutambula ne tukola ki ekyasinga okunawuza banaye kambawule twegendereza ebintu bino omuntu najja nga zze kuwa bujulizi najja n'omwana ne batandika okulumaganira katuuti nga tekulimu ekigambo kya Katonda n'ekimu temuli mu kintu kikwongera wabula mwenne mubeera nga muwuliriza bisitoolo okumala essaawa nga bbiri naye munga muwuliriza bya muntu ogwo omu ekkanisa baagiggalira ne tuvaayo ne tuyingira mu by'embaga batugyeko buli kintu kyonna kyonna byamazima nnyo olaba nga byamazima kuba bakusaba ebbaluwa y'omuzadde kifuba waazi kye baasooka otugamba oba tonnayanjula ebbaluwa kwegenda omuzadde ogimusabe waba asobola ogikuwakoleki bwona oba togiina tetukuyingiza mulete ebbaluwa z'obubatize bwoba temuziina twagala okakasa muli balokole twasembayo ku endi nga batugambye tugenda kubayingiza mugundi tugenda baleetera balooya eno embaga eri mu mateeka sikujja wano okwefuula ate tugatta balokole oba toli mulokole eyogererawo n'okola otya n'ofuluma kati nga ebintu obirabanga birabika byaki bya musana kati birimu wadde akakuusa n'akamu kati naawe yalinga eri emabega yeraliikirira bagamba omuntu oyo bagamba omuntu oyo obivaako n'ogamba owaayo birabika bakolaki ebyabantu byabaki byabantu buli omu ayogera ebibye buli omu ayogera ebibye ewali babeera basiga baleeta ebintu sine katonda yayogedde nze yaŋŋambye kino bwegamba gera wola bamutuma abyogera nze gambye kuola olunaku bwe twagendayo nabirabako kati ng'embaga etuuka ebintu byona babitujjeeko ebbaluwa z'abalooya bazikozesa tusayininze bagenda kuba yakukitibwa buli omu yeesunga buli omu yeesunga ae tuba tuli mutume gyayogerako galo powe kizimbe ekyo kimwe basomeseza kati mwe bakolera galo powe yaabwe kati basomesa kansolingi olwo kansolingi zaali zimaze okuggwa embaga etuuse bamaze osomesa yebasomesa kati tuba tuli omu ekira abakyala babakuŋŋanyiza nga wetulaba wano batukuŋŋanyiza babakolako njala bikibikibiki byonna naye kati muli munda munze neneekanga nga ndaba abazze okukola ku bakyala bambadde black nga bambadde obugoye bonna nga bwaki niŋamba lwaki ate abakyala baza otukolako obugoye bwa bulaka bonna n'abasajja eyali akulemberamu gundi eyo bamuyita simanyi ejeefu yakola ku mukyala kayanja kati nga bwe babagamba ekyo ngeri abakyala bambi bonna bakuba enduru yeeye obuuza bano bakuba enduru yaki kubanga mukyala kayanja amukolako ku njala agenda mukolaki dizayinawo agenda badizayinira naleka basya batandika bakwata ku tivi bakwata banoonya mu fesi ezinyirira obulungi nti bano banabyebo tebaaliwo mulimu abamanyi okwogera nayira mukwano gwange ye nga ye amanyi okwogera amanyi okuwaana yawaana kayanja kugamba n'amujja kagere n'amutuusa waggulu kati bano banabyebo nga nawo baabatutte mu byabwe naye batu byawe kiro namukyala kayanja kakati bwekati abaye obutete bwayambala kumpi n'olukondo oluwanvu ennyo naye ngaentukula njatunulamu nze nga teyansanyusa mulimu abantu benda banga togambamu
ngaatunulamu nga kapa
agamba ngaalinaekigamba naye teryansanyusa naye birekaawo nga bwebikola ki naye nga bagawogana mami yatuusa ebikibiki nga tuliyeyo ebbali bakoleyo bakola basiba enviiri zaabwe bamale netumaliriza era batusuza nga tetwebaseeko wadde dakiika neemu gambawulire sitaani atikka emigugumo kyemutamanyi twali mumaga eri naye twasasula obu kyebayita omuwendo kuba twatambulanga olwokutaano nemugenda okuva ku makya paka kumpi saawa 12 nga mulyawo naye njagala okutegeeza wetumaliriza omutume kyayogerako ekya yezebeeri nze nakirabako kubanga wobanga simanyira kumanya nakiraba bulungi nnyo ate nja kwongera nkirabe nze mutume nja kwongera nkirabe kubanga aka tetwafuna batugamba tewaliwo okuleeta bano bannamawulire kwega tewaliwo okuleeta abantu babifaananyi balala bo balina abaabwe bebalina obubakuba byonna buli kimu tugera bawa obutambi kati fe netusala amagezi netuyingiza owaffe abeere ng'akwata ki ebintu ebyo era tubiina kati nalaba kyebayita adaali wa yejezebeeri mbabuulire kubanga twatuula kino mutume kyeyabadde ayogerako eggulu kyeyabadde atulaga nze kati nakirabako obuliwo banetebereza abakyala 12 nga mutudde nga mwenna babatimbye eki
bino bimwala byekatambika babafumenti bano
abakyala 12 nga mwenna babatimbye era twatuula bwetuti fenafena mu butebe abannamawulire bajja nebafu ne balondamu beboogera aboogera aboogera tufuluma wali tabu tufuluma bamuyita muzeyi 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 ajja okufulumya abakyala abatwale bagende bayingire basinkane babbaaba tugenda kutuleera gye baategeka abagole batuleko babatwale mu tenti ati tuna yetutuula enno bakbala baabwe tetumanyi kigenda muki we muli abali eri be bamanyi ekigenda muki wekifira fetuli bagole batutimbye batwambaziza batusigye kadaali
temulaba gye mulaga bulungi
naye nga kutwera kuli bwe kutyokujetoolola bagitimbye ekikapeti ngekyo 77 dogs
embwa ziziro tuzire
kubanga twera yagendangako abantu 40 nga be batuulako kamera neziita buli kimu kyonna kyonna
kasi okuzoka olindemu abantu abalina sente bweziti mudira muti abagole nimubateeka kutuleera twongereyo
munaye nga tugenda nga tutuula bandi basazeko zikulembedde nga batuuka kutugjako kati batuuka okutugjako eri ebipande byetwalabanga nga bigamba 77 days kati ako nakalabako kukakadi kebangeri kitwali tutugenda mwebya service nakalabako kukakadi bwebagabanga saki twala nyunga nsonga kwali kubirala kati kwolwo mala okuva ku motoka tutuuse kwetuti mu teti nga nengera ekimotoka kikola kitya tunula esanye kajukira twali mu mbaga kino kiriba abantu bali bundi bayina obukodyo bwotalaba obukodyo bwotalabanga tosobola kumanya tosobola kutegeera omwoyo w'amagezi aba yabbibwa nga tosobola kumanya nakutegeera kiki ekigenda muki naye kino mutume kyasomesa ekyamazima katonda aba yakulonda ye aba yakolaki aba yakulonda kubanga tukwate okutuuka kwekyo ate gye tuyise wabadde wawangu kati kubanga ate bwe nkuwa obujulizi ate obweri gye tubadde tusumbibwa gye tubadde tutudde wansi ate naye otya kuba emigugu giri eri mbabuulire abaana bakatonda emigugu mutume gyayogerako wano eri gyegiri fe tugirabyeko osiiba ebisiibo nga tomala tuuka mukino mudamukyasa tumwebiri nemudamukyasa tumwesatu nemudamukyettaano nemudamukyenya ebyoto mu kanisa biringa ebyoto abantu eri tebakola babagana okola abala bali kuzitoyi bakuumye bwe bati ebiri abaana bakatonda bali kumakanisa beba bali oko bwe basuula kwe basiiba mutendereza mukumi w'ekyoto ekyekiro ekyoto kitandika saawa 6 taka 11 takola ali awo efujjo liri natuula wano nga mutuma asomesa ne ŋŋamba ebintu bwe biti bwe biri byabuliwo bya ddala naye nga weemuze yatusomesaako oko nga bwe kugambya twawulirako ebyali ebitono kakati nga ye katonda akola mission yentiment kati njagala kukyawuluzaamu kutwala wali amazima amaki kubanga tijukira ye byonna ebbanga eriyisaawo libadde lya mwaka ndozanga mulamba n'ekitungu libadde gigendamu ebiri naye nga jjukira ate mutume babadde bali mu kutambula butambuzi nga bakuwulira enjiri nga tebatudde wamu kati era twali tetusobola basisinkana newankubadde nga twali twagala nnyo kati ye katonda n'anoonya ekkubo atuyise mu bintu bye twali tetukola ki twali ndika mbabuulira effujjo liri wali
naye tujja kubawaayo olunaku mutubuulire ebisingawo bigenda tuzimba nanywera agenda kunywera mumazima
katonda mwesigwa wabula mpozize tume ngenda kubuuzayo ekibuuzo kimu ekibuuzo kyengenda okubuuza kubanga ekirala sijja kibuuza kyonna kitegeera kyendimu wano kati ndi mukunaaba kati naye ekibuuzo kyengenda okubuuza nina meseji gyenafuna kati olukumaze okuva mu mbaga tuli ewaka naye nfuna meseji nga ndaba tuli ate eyo mukyalo ewaffe ng'empeta nyingi nnyo ate ze twafunye simanyi olaba kati nga tulina akasawo kalimu eki empeta ze tutaagula nakula ezebbeeyi zitya zitya zonna kati waliwo yayagala zitonga muga nti ane ezi n'empeta zaffe baazituwadde kati kyokka nga tejjukira bwe nali eri twali emabegako eyo myaka egiyise nalabako ku mpeta zaayo ezebbeeri nga zeyambula zaali bbiri nezimukasukira nemugamba empeta zo ziruwa kati ekibuuzo kyekubuuza mutume naba noli nabuuza ekyokubatizibwa nenkitegeera era nali olugendo nalubagamba kakati eno embaga eyakoleddwa empeta zaayo otuufu omuntu ng'ategedde amazima g'ekigambo kya katonda tusigala tugenda nayo kati ekyo mutuma agenda chinya nukula kubanga chama zimabana ya volukana wanturi mkuna ama tupa chanja wano ama waomu
aha yesu yemezwe tatubuli de bamaliliza mafude yubatia msumbarara ndo zagiru tunyo nyola kakati mpoze chie mpetezo nga tuchogira ko mpetezo nyingi ndara zibalina baina abami abalala na abachara abalabi baba wa ira baba diba jakubati kumia paka mwani tuse no kumanga tiri ya gara kuraba kumune mungeri ya dai ningiri ya bafumbo uruwe mpetezo abasajja wano na abachara abalazi baba wa baba fumbi ze misambu wa minji kuluna kuru Eira butuna abantu labye Ezekiel 16 ejja kunyumiza ebyo. Boogera nnyo ku mpeta nnyingi endala ezo ng'otuuse mu lujiriri nga kutandika lwa 15 n'okukirira. So ezo empeta endala z'abadde olaba z'abasajja abaana abakazi abalala abayita mu nsi y'omwoyo. Be bafumbizizza agabinja g'abantu abo bonna bonna. Bagenda kuvaamu abantu abazibu ennyo abagwagwa abenze ennyo kamala ebyo bwe bitwe biri naye katweyongere ba taata tubuliremu naye katono
abaluganda mukama yebazibwe amanya Sebala Gastini mukyala wange mukama tutambuze olugendo luwanvu naye kati tukkiriza kituwangudde n'okukirawo.
Amen.
Ebintu byonna bye tuyiseemu njagala okubyebaliza Katonda titatulese. Amiina. Kubanga tatulese kwe kulaba olwaleero nga tuli mu kifo kino nga tukyayatula nti Yesu y'ani. Kubanga senga atulese senga wange tetuliiwo.
Wow.
Atwetoloza n'atwetoloza naye oluvannyuma ndabye atuwangudde kubanga ebintu bye tuyiseemu senga sifunye ebigambo bino byabulamu olwaleero ebiriwa sakati nze emikono mpanise nga ŋŋamba ai byobulokola awanyo waabo mukama yebazi
amiina
kubanga okuva lwe nalokoka we batwalukka ne mukyala wange twalokoka olunaku olwo kama yebazi naye yonna gye mpise mu makanisa gye tuyise nga batusumba nga batusumba naffe bye tugenze tusumba ndabye nga twogedde ebintu ebitaliimu kama yebazi babitutaddemu naffe ne tubiteeka mu bantu abalala kati n'owulira nga n'amagulu gajugumira ng'emikono girengejja ng'omwoyo w'amaanyi olumusumba mutume gwasomesa nga tali mu mukama yebazi naye sigenda kwogera bigambo nnyo bingi kubanga munine ennaku ku sitaani mukama yebazi naye ate era akiguddeko
amiina
mukama yebazi sitaani yakoze atya teyakitegeera nze njagala kusembayo na mbaga bino gye batusumbidde eno yonna eyo yonna ku njereere kama yebazibwa kubanga eyo waliwo akasembayo kena akanyiiza bantu babayimiriza nga abaweereza ffenna oli naye tekyawandiikibwa omusumba munakika ttaano ng'akugamba tandika okusomesa deliverance kama yebazibwa nga mwenna muli baweereza n'abayimiriza n'abagadda kika ttaano te yakuwadde ekyawandiikibwa
kyolina okuyigiririza
wabula mulinga abantu 30 tandika deliverance kuba musumba mutumi agakyogerako ninda banga abantu batukozeko nyefujjo mukama yebazi naye kino ekyembaga twali ku mbaga eyo best man wange nze kwe nalaba ekigambo kiri 77 dogs munnange nankoonako bwati naŋŋamba ate ekyo kizze lwaki tugamba mukama yebazi nayagala okutuka mukatebe gwenti nze nga nakirabye naye nga best man ono njagala okulaba bage ntakirabye banze namuleeta ataddemu ebibye byonna ku bwange naye naye erisole ku lyakola ki muli nempulira nga nze nane mukatebe sijjamu naye embaga eno obwegugwa mukyala wange mumugamba 77 dogs waziramu nagaa naye wakoze bubi nze saakirabe nga gyabadde kibikke bwekiki wandisituse ne twekalakasizaawo abamuli ne batukwatuka Come, I was a little bit of a cat. Ndabye ng'ebintu byonna byempeereza byabuta n'olwaleero babadde bampita leero olwosimu jangu oweereza ssebo iŋŋambi biki byempeereza bi kama yebazibu
amina
ku ssebo buli saawa bakuyita jangu oweereza jangu oweereza oweereza abantu okulona ekyokubadda kama yebazibu kati we neetaaga kugenda nga nimbulula abantu
ebintu si byangu ndowooza obiwulira naye twebaza katonda kubanga na fenna tuwadde omukisa
kama yebaze era nebaze olw'ekigambo kya katonda kino kitusisinkanyewa kama yebaze mukama agenda kutuyamba era amaze okutuyamba
amina
wabule baana abawakaddaka tujja kweyongera okunyumya kuba kati kuno okunyumya kubanga ebigambo bye tuyiseemu emabega bingi
amina
tetwagala kulya nnyo obuddu bwaleero mukama bape
amina eyanze obusungu
mukama akuwomukisa
bw'oyita mu bwangu bw'oteeka ekiweebwa ekyo n'ekimu ekyekumi katusoma Ezekiyeri 16 17 tulabe ku by'empeta ezo era lwaki baziwanyisizza mu kirooto ne balaba nga balina endala yita mu bwangu nga bw'oteeka ekiweebwayo kyo ekimu ekyekumi sobole okukiwaayo batusomere ekyawandiikibwa kino
Ezekiyeri essula y'ekumi n'omukaaga n'olunyiriri lwa 17 n'okuddira n'oddira ebyobuyonjo bwo ebirungi ebya zaabu yange n'ebya ffeeza yange bye nnali nkuwadde ne weekolera ebifaananyi by'abantu n'oyenda ku byo n'oddira ebyambalo byo eby'eddalizi n'obibikkako n'oteeka amafuta gange n'obubaane bwange mu maaso gaabyo era n'emmere yange gye nnakuwa obutta obulungi n'amafuta n'omubisi gw'enjuki bye nnakuliisanga n'okuteeka n'obiteeka mu maaso gaabyo okuba evvumbe eddungi ne biba bwe bityo bw'ayogera Mukama Katonda era nate waddira abaana bo ab'obulenzi n'ab'obuwala be wanzaalira abo n'obawaayo okuba ssaddaaka eri ebyokuliibwa obwenzi bwo kyali kigambo kitono n'okutta n'otta abaana bange n'obawaayo ng'obayisa mu muliro eri ebyo era mu mizizo kyo kyonna ne mu bwenzi bwo tojjukiranga nnaku za buto bwo bwe wali obwereere nga tobikkiddwako era nga weekulukuunya mu musaayi gwo awo olutuuse obubi bwo bwonna nga bumaze okubaawo zikusanze bw'ayogera Mukama Katonda
yesu yeebazibwe bw'onaddayo ojja kulaba engeri
When you begin from verse 1, you see how God
met
us, how He gave us the right ring and the right garments, and the way they are exchanged. When
you
begin to get away from Him, we exchange, give them the devil, and Satan gives us His.
We
read the whole of it slowly. That's the way we are exchanged, and
they
were sold away, and they were enclosed. They made hair and jerry to them. They never knew where it came from. Others, it burnt them. The situation wasn't good.
We shall get a day
to continue to strengthen us.
And
to encourage all of you who have been thinking that perhaps where you came from, you have a chance to go back there. They will be able to tell you. And they will give you scripture
reports.
For that they have passed through, they have seen much.
Oh,
God bless you. Thank you for coming.